seated. So glad to be here in Chicago again.
Hlalani phansi, ngijabule kakhulu ukuba lapha eChicago futhi ukuba kule nhlanganyelo enkulu ne-Full Gospel Christian Businessman nenhlanganyelo yabantu. Nokuba nami njengokungisiza nomunye wabalingani bami abakhulu nomfowethu Tommy Hicks futhi siphansi kwamathemba amakhulu kuleli viki ukuba iNkosi isenzele izinto ezinkulu. Futhi ngiyezwa ukuthi kade behlangana ngaphambi kwalo mhlangano futhi kubukeka sengathi bekukhona izinto ezinkulu ezifeziwe futhi sibheke okukhulu ngokwedlulele njengoba siqhubekela ngasesikhathini sokuphela. Futhi manje sizoba lapha ukuze kube yisonto elizayo ntambama. Ngikholwa ukuthi lokho kunjalo ngenkathi umfowethu Carlson esanda kwenza isitatiment ukuthi lezi zinkonzo bafanele bedlule kukho ukwenza lezo zinkonzo kuyiqiniso kanjani. Nomfowethu Joseph Eminga kimi wathi awu wathi uba ungesilo isosha awututhulwa. Ngakho ngicabanga ukuthi lokho bekubekwe kahle impela lokho kunjalo. Futhi njengoba izimpi zidlanga ngani uba isisulu sangempela, ngakho yinye kuphela into ofanele uyenze uhlome zonke izikhali zokukholwa ume ngokweqiniso kuNkulunkulu futhi umasho uye phambili. Yilokho kuphela, impi kaNkulunkulu ayihlehli iyaqhubeka. Abaningi babo bawele eceleni futhi baqale lokhu lokho noma okunye, kodwa impi kaNkulunkulu imasha iya phambili. Siqhubeka Nkosi, iqhubeke. Manje kuleli viki ngithumela uBhili ngale cishe ngelesithathu ngqo noma ligamenxa lesibili futhi wathi wahlala ngapho kwaze kwabange lesithathu futhi wathola abantu ababili abebefuna ikhadi lomkhuleko wathi bekuyilokho kuphela. Ngakho banikeza ukuthi sizokhulekela abagulayo. Manje uma mhlambe umfowethu Hicks unenkonzo enkulu yokukhulekela abagulayo futhi mhlawumbe usevele ukwenzile lokho, futhi uma iviki lonke manje ngizoba noBhili ngapha cishe ngelesithupha ngqo njalo ntambama noma into efana naleyo ukunikeza amakhadi omkhuleko uma noma ubani lapho sithola abanye bantu ofuna ukukhulekelwa. Mfowethu Hicks nami nabanye abazalwane sizokhulekela abagulayo iviki lonke futhi sibheke uNkulunkulu ukuba aphendule umkhuleko wethu. Kuyo yonke le minyaka manje cishe iminyaka eyishumi nanhlanu entsimini emhlabeni jikelele angikaze ngiphulukise noma ubani empilweni yami yonke, kodwa impela ngibe nezimpendulo ezimangalisayo emkhulekweni ukuthi uNkulunkulu uphulukise abagulayo, izinyonga, izimpuputhe nabahluphekile. Sekuze kwaba ngempela kimi enye yempilo egcwele ukuxhuxhuma kimi. Uma ngingabizwa kule ntambama ngingambonga uNkulunkulu ngokungazisa into eyodwa, uJesu Kristu ngumsindisi wami, ukwazi ukuthi uyaphila manje futhi akafile kodwa uvukile futhi uphila kuze kube phakade. Futhi manje kule ntambama ngaphambi kokuba sisondelezweni kulokho ngifuna ukwenza lesi sitatimende uma nizongixolela mzuzwana nje ngokuma. Ngifuna ukuzama ukwenza imilayezo yami kuleli viki ibe mfishane kancane kunokwejelekile. Nginegama lokushumayela noma kuphi kusukela kwelilodwa kuya emahoreni ayishumi noma into ethile efana naleyo, kodwa ngizozama ukukwenza cishe amashumi amathathu nanhlanu imizuzu engamashumi amane kuleli viki, iNkosi Thanda. Ngakho-ke abantu, iningi labantu engibaziyo ngiyacabanga basuka kude le ohlangothini oluseningizimu. Ngicabanga ukuthi kunjalo ezansi ngaleyo ndlela ohlangothini oluseningizimu zimo futhi ukuze nikwazi ukubuyela emuva ngesikhathi nibuyele inkonzo elandelayo. Manje ngaphambi kokuba sisondele ezwini, asisondele kumqalisi ngomkhuleko sisekhothamisa amakhanda ethu.
Our heavenly Father, we are grateful to thee.
Baba wethu osezulwini, siyakubonga ngenhlanhla yokuhlangana ndawonye kule ntambama inemvula egameni leNkosi Jesu kanye futhi ngapha kokufika kwakhe. Sikholwa ukuthi ngolungisoko siyobuthana kokugcina kuze kuthi lowo mhlangano kawonkewonke omkhulu uyobizwa ezulwini. Kwangathi amagama ethu angalotshwa ngokucacile futhi acace agezwa egazini liwundlu ukuthi singaphendula ekubizweni ohlwini esidlweni sokusihlwa somshado. Yingakho silapha namhlanje Baba ngokulungiselela izinhliziyo zethu leso sehlakalo esikhulu. Sikhulekela ukuthi usithethelele amaphutha ethu izinto esizenzile futhi sazisho lokho obekungalungile. sikumbule nje baba ukuthi singabantu futhi siyisisulu sazo zonke izinhlobo zamaphutha futhi ukuba besingenaso isithembiso sakho somusa wakho besiyolahleka sonke kodwa kungomusa wakho ukuthi simi namhlanje njengamasosha sikholwa ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu sisindise empilweni yesono nasekujezisweni kwaphakade ezweni emva kwalokhu siyacela manje ukuthi uzokhumbula yonke imizamo yethu uyazi ukuthi kungani bekwa ngaphambili uyazi ukuthi kungani silapha uyazi ukuthi ngaphendula umfowethu Carlson ngalobo busuku ocingweni yebo ngizizwa ngiholwa manje baba konke kusezandleni zakho yenza ngathi njengoba ubona kufanelekile ngokuba siziveza thina kuwe nezwi lakho egameni lika Jesu Christu amen
over in the book
ngalincwadini yabasekholo kwabaseGalatia njalo ukwendikimba kulentambama ngifuna ukuthatha indaba esahlukweni sesithathu kwabaseGalatia nevesi lamashumi amabili lesishiyagalolunye
for if ye be in Christ then are ye
ngokuba umani kuKristu khona ke niyinzalo kaAbrahama niyizindlalifa ngokwesithembiso
I'm approaching this
futhi manje ngisondela kulendaba kulentambama okwesithathu enginakho ezinyangeni ezimbili ezidlule ukuthi ngishumayele ngalendaba ngoba ngenze lokhu yingoba ngicabanga ukuthi uma besingenayo inkonzo yokuphulukisa benginganikela isikhathi sithe xa kulokhu ngoba ngombono wami ungomunye wemikhulu imilayezo egqamile yaleli hora esiphila kulo. Uqala ngithanda nje ukubuza lo mbuzo, bangaki abalapha bangamaKristu, amaKristu azelwe ngokusha napha, kamise esandla sakho, kuso sonke isakhiwo ndawo zonke. Ngikholwa ukuthi kungamaphesenti ayikhulu yonke indawo amaKristu azelwe ngokusha. Umqambi ubengakwenza, niyazi, ngisuye omunye walaba abashimayeli abagqamile, futhi ngingathanda uma ningacisha lawo malamba amakhulu, uma singakwenza, ngizokuthokozela kakhulu impela. Angikuthandi lokhu. Abakubiza ngamalambu abhanyazayo nohlobo lohlukile lomalambu ngithanda nje ilambu lika moya ongcwele cishe yilo kuphela engingacabanga ngalo nalawa amanye athi ukungiphatha kabi kancane futhi ngakho manje kule ntambama mina ninamabhayibheli enu futhi mhlawumbe ipensela nephepha ngingathanda ukuba nibhale lena phansi futhi nifundisise emva kokuphela kwezinkonzo nasevikini elizayo manje ngikholwa ukuthi sabelwe lapha kuze kuthi cishe sikhathi sini senze kuze kube ngelesithupha nqo lokho kuzongivumela ngithole okukodwa kokuthathu kwakho kuqetiwe futhi ngakho bese kuthika muvanyana mhlawumbe singangena kukho kangconywana manje ngiyabonga mnumzane lokho kuhle kakhulu kakhulu manje ubukeka ungcono
I want to take the subject or the draw from
ngingifuna ukuthatha le ndaba noma ukudansa kule ndaba ingqikithi engithemba ukuthi yile uAbrahama nendlela yakhe emva kwakhe manje ngithanda ukwenza ngikholwa ukuthi lezi yizipika ohlangothini ngalunye lapha futhi ngifuna niqiniseke ukuthi ngiyakugcina lokho engqondweni futhi ngizo
two pages of scripture
ngina makhasi amabili emibhalo alotshwe lapha ngingathanda ukubhekisela kule mibhalo kini
because that I truly believe with all my heart
ngenxa yokuthi ngiyakholwa ngokweqiniso ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi siphila nje kwintambama yesikhathi
all the evening lights going out
kwezinkanyiso zakusehlwa zicima nokufika kukaKristu sekuseduze
and I believe substantially and
futhi ngikholwa ngokuyikho ngempela futhi ngokweBhayibheli ngingakufakazisa lokho ngemibhalo ngale yakwa noma yiliphi ithunzi lokungabazi ukuthi sisezikathini sokuphela
whether I can satisfy you with it or not I do not know but to me it certainly
manje noma ngingakwenelisa ngakho noma cha angazi kodwa kimi kuyangenelisa ngempela futhi ngingenalo ikhono emfundweni ngakho ke ngisondela emibhalweni ngokubuka kwesifanekiso
and more like a typologist to type what has been
futhi ngifana kakhulu nomfanekisi okufanekisa obeku yikho okuyoba yikho ngoba siyazi ukuthi imibhalo ngamunye unencazelo eyinhlanganisela lokho njengakumathewu esithathu kwathi ngibize indodana yami iphume eGibhithe manje uma uzobuyisela emuva lokho kubhekisela uzothola ukuthi kwakusho uJakobe indodana yakhe kanti futhi uJesu indodana yakhe ngakho ekufanekiseni siyabona lapho iTestamente elidala lifanekisa elisha nawo wonke lamathunzi ehlukene nezifanekiso njengeinyanga nelanga ngumfanekiso kaKristu nebandla futhi lapho ilanga lishona inyanga inikeza ukukhanya lapho ilanga lingekho njengoba nje indodana yashiya umhlaba ukuba iye enkazimulweni kuyise khona-ke inyanga ibandla linikeza ukukhanya nokuthi inyanga ikuthola kanjani ukukhanya kwayo kubonakalisa ukukhanya kwelanga emhlabeni ngokukhanya okuncane futhi zonke lezi zinto kungahle kubonakala kufana kakhulu nesimo sengane kosiyazi bezenkolo abakhulu kodwa ngikholwa ukuthi ngikhuluma nabaningi kakhulu balabo futhi uma ngikhuluma khona-ke ngiyaxolisa ngendlela yami yokungakwazi ukufunda nokubhala yokuzama ukukwethula kodwa ngizocela ukuthi nizokuhlola ngokucophelela ngaphambi kokuba niphikisane nakho ngokudelela manje ku-Abrahama nenzalo yakhe ngizothatha ngakulolu hlangothi ngapha ukuba ngu-Abrahama ngithathe ngakulolu hlangothi njengalesi sipika inzalo yakhe emva kwakhe
This speaker here represents Abraham.
Manje lethi sipika lapha simele uAbraham na lethi sipika simele inzalo yakhe emva kwakhe.
Now the Bible said over here
Manje iBhayibheli lathi ngapha kwabaseGalatiya besithathu amashumi amabili lesishiyagalolunye futhi uma ningabaka Kristu khona-ke niyinzalo kaAbraham nezindlalifa ngokwesithembiso.
Now we all will agree that
manje zonke sizovumelana ukuthi isithembiso sanikwa u-Abrahama futhi besilokhu sizibuza kaningi futhi ngisondele kule ndikimba ngenye indlela kunaleyo engihlose ngayo kule ntambama ngisondele kuyo ngendlela yokukholwa yebandla amakholwa kanjalo njalo kwakha ukukholwa ekuphulukiseni kodwa ngokuba kule ntambama abakwenzanga akukho muntu okwamakhadi khona-ke ngicabange ukuthi kuzonginika isikhathi sokuchaza lokhu ngenkathi sisenethuba
I want the congregation to state with me all these.
Manje uAbrahama ngifuna ibandla likusho kanye nami sonke isigaba engizonibiza ukuba nikusho kanye nami ngakulumisa ngothi nguAbrahama uAbrahama nenzalo yakhe emva kwakhe.
Now the promise was made to Abraham.
Manje isithembiso senziwa kuAbrahama ne isihlanganiso esibopha umusho uAbrahama nenzalo yakhe emva kwakhe.
Then the scripture said, if ye be in Christ,
khona-ke umbhalo wathi uma nikuKristu khona-ke niyinzalo ka-Abrahama ngabe kunjalo na?
Now, how do we get in Christ? The subject starts
manje singena kanjani kuKristu na? Indaba iqala kulokhu sifika kanjani kuKristu na? Kungekathi thina siba ngamaKristu, siba kanjani ngamaKristu na?
When we are filled with the Spirit,
lapho sigcwaliswe ngomoya kaKristu khona-ke ukuphila kwethu okubuswa ukuphila kukaKristu okukithi. Manje njengokuthi uma umvini wathela umvini wamagilebhisi uthela amagilebhisi nomvini wekhabe uthela ikhabe. Khona-ke uma uKristu ekuwe khona-ke ukuphila uKristu akuphila nemisebenzi uKristu ayenza nani niyoyenza washo njalo kuJohane ongcwele we-14 isikhombisa noma esishiyagalombili ngikholwa ukuthi yikho kwathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza neminingi kunalo uyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba manje isithembiso senziwa kuKristu noma ku-Abrahama nenzalo yakhe futhi thina sikuKristu senzalo ka-Abrahama. Manje singena kanjani kuKristu na? Ngabe singena kuKristu ngokuvuma na? Qabo. Ngabe singena kukho kuKristu ngokujoyina ibandla na?
Do we get in for Christ by water baptism?
Kabo, ngabe singena ku Christ ngombaphathizwa amanzi na? Kabo, singena kanjani ku Christ na? Kuba sikorinto bokuqala esahluko seshumi nambili sasho ukuthi ngamoya munye thina zonke zaphaphathizwa sibe mzimba munye. Okungumzimba kaKristu ngamoya munye zonke sipaphathizwe sibe mzimba munye futhi sibe ngamalunga alomzimba. Manje siyakukhumbula lokho ngalomoya ongcwele silethe emzimbeni kaKristu futhi sikhululekile ezahlulelweni zikaNkulunkulu. Ngeke size kwahlulelweni emva kokuba wena ukuKristu ngoba uKristu wakuthathela ukwahlulelwa wama endaweni njengo-Adamu nje. Ekuqaleni u-Adamu akakhohliswanga futhi uTimothe wesibili usitshela kanjalo wathi u-Adamu akakhohliswanga kodwa u-Eva ekhohlisiwe waba sesiphambekweni. Manje u-Adamu akakhohliswanga wayazi impela yekwenza kodwa u-Eva wakhohliswa wacabanga ukuthi wayenza okokulungile. Usathane umnika cishe amaphesente ngamashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu ivangeli elimsulwa namanye amaphesente amahlanu lalenele ukulahla lelo. Ngakho sifanele sibe hhayi nje ingxenye yevangeli, sifanele sibe yivangeli eligcwele. Sifanele sibe nezwi lonke ngokuba umphiki uKristu uyingxenye yomshumayeli wevangeli. Siyakwazi lokho nemisebenzi yakhe yingxenye yevangeli. UJesu wathi kuMathewu amashumi amabili nane amashumi amathathu nanhlanu ukuthi umphiki uKristu ngezinsuku zokugcina uyosendela kakhulu njengoKristu wangempela kuze kudukise nabakhethiweyo impela uma kwakunokwenzeka. Ngimuzwile umfoti Billy Graham esho ezinsukwini ezimbalwa ezendlule emlezweni ukuthi umphiki uKristu wayesevele bakhohlisile abakhethiweyo. Kodwa lokho akunjalo. Mfowethu Billy, mina ngingavumelani nomvangeli omkhulu kanjalo. Kodwa bangeke uma kwakunokwenzeka, kodwa akunakwenzeka ngoba ibandla lakhethelwa ensindisweni yaphakade. Futhi akukho lutho olungabehlukanisa bangaba kaKristu futhi lokho-ke basemzimbeni kaKristu futhi akukho okungabehlukanisa. Naleyo yingxenye yendaba kule ntambama. Manje sizosondela futhi sithole ukuthi u-Abrahama wayeyini bese kuthi-ke inzalo yakhe iyoba yini emva kwakhe. Futhi manje ngithanda ukusho lokhu manje mayelana ibandla lokuqala ukuthi ibandla lamaKristu elamiswa lamiswa eJerusalema ngosuku lwePentecoste. Sonke isazi sezenkolo sizofanele sivumelane nalokho. Sonke isazi sezenkolo sithatha ibandla labo emuva liye kuleso sikhathi ibandla leKatolika. Futhi kuyiqiniso ibandla leKatolika liqala ngosuku lwePentecoste kunjalo impela. Kodwa kwehle njalo eminyakeni engamakhulu amabili kamuva, iminyaka engamakhulu amathathu kamuva, basuka kulokho futhi bangena enhlanganweni baseke behlelela ikhulu ibandla lomhlaba wonke, okungukuthi iKatolika lichaza umhlaba wonke. Futhi kusuka kulokho baqala ukuba nokulandelana kobupostoli futhi bakhuphule enye indoda ukuba ithathe indawo kaPetro noPapa, baqala ukubabiza ngababhishobhi futhi njalo njalo. Futhi empeleni baqala iPentecoste kunjalo ngoba yonke inhlangano yamaKristu iqala ePentecoste. Manje into engizibuza yona, uma sonke sikholwa ukuthi siqale emuva lapho, pho kungani singenzi njengoba benza emuva lapho na? Kungani singenazo izibusiso zikaNkulunkulu phezu kwebandla njengoba babenazo ngalo nkathi na? Asibe iKatolika kumbe noma ngabe siyini? Manje-ke kungani singenawo umoya ofanayo uhamba futhi wenze imisebenzi efanayo abayenza emuva lapho na? Ngabe yingoba sijala okunye ukuthi ezokuncane futhi sizenze kukho futhi senze imfundiso ngakho? Futhi futhi sekuhlele futhi sekuyeke kuhambe kanjalo bese kuthi-ke sithi na kula sikhona uNkulunkulu suka ngqo futhi asishiye. Yilokho nje akwenza kwiKatolika, iLuthele, Presbyterian, iBaptist, iMethodist namaPentecostal futhi kuqhubeka njalo njalo wenze into efanayo. Futhi uzoqhubeka akwenze lapho udweba umugqa bese uthi lokho awu sizozihlanganisa ndawonye futhi sizehlukanise nabo bonke abanye. IBhayibheli lathi bayokwenza lokho ngezinsuku zokugcina, kubonakala sengathi bengenakho ukukholwa. Futhi kunjalo sifuna ukukholwa okwake kwaba khona. Manje siqala lapho futhi siyazi ukuthi lokho kwakungokokuqala kwebandla futhi lokho ikakhulukazi ekuqaleni kwakungamaJuda onke emva kokuba abantu abangamaJuda kodwa sebevangelile khona ke kwangena kuma Roma nakuma Greki kanjalo njalo futhi kwaqala kodwa ngoqoke ngena emuve kokuqaleni kwamakhulu ayishumi nanhlanu futhi lapho kuqala ibandla lamakristu liqala ukuzihlala lona noma lizihlanganise ndawonye futhi siphila onyakeni wokugcina webandla manje iLaodikeya ngokombhalo. Manje lewo ngu-Abrahama lena yinzalo yakhe emva kwakhe. Manje phenyani uManifesa kuGenesis weshumi nambili futhi siqala lapho uNkulunkulu abiza khona u-Abrahama.
Now the first thing I want you to know that
futhi manje into yokuqala engifuna niyazi ukuthi ngenkathi uNkulunkulu kuGenesis weshumi nambili ebiza u-Abrahama kwakungokhetho. Kwakungesikho ngoba u-Abrahama wayelungile, kwakungengenxa yokuthi u-Abrahama kwakumfanele, kwakungenxa yokuthi uNkulunkulu wakhetha u-Abrahama, hhayi u-Abrahama ekhethe uNkulunkulu, kwakunguNkulunkulu ekhethe u-Abrahama. Futhi leyo ndlela abiza ngayo inzalo yakhe futhi hhayi lokho ofuna ukuba yikho, kungabi ngothandayo noma ogijimayo kodwa uNkulunkulu ohawukelayo. Ngabe lowo ngumphalo na impela, kusikho ofuna ukuba yikho, kuyilokho uNkulunkulu akukhethele ukuba ube yikho. U-Abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe, hhayi izinzalo manje, inzalo emva kwakhe manje, inzalo ethenjisiwe manje. Sitshela ukuthi ngenkathi uNkulunkulu ebiza u-Abrahama kwakungokhetho. Ngibezwile abantu izikhathi eziningi bethi ngafuna uNkulunkulu, ngafuna uNkulunkulu, qabo ngiyehluka kini, awuzange ufune uNkulunkulu. UNkulunkulu wafuna wena kuqala. Awufuni neze uNkulunkulu, ngoNkulunkulu efuna wena, nguwe ongeke uzinikele kuNkulunkulu. Kufana nje nokuthi uma ubungatshela ingulube esibayaneni sezingulube ukuthi ayifanele idle ingxavungxavu, uma ibingakhuluma ibiyokutshela ngani nakiy'ndaba zakho, yabo? Ize imvelo yayo iguqulwe, khona-ke iyohlala njalo iyingulube. Uhlala njalo uyilokho wena isoni, ngoba uzalelwe esonweni, wabunjwa ebubini, ufika ezweni ukhuluma amanga, futhi uyisoni ngokuzalwa. Futhi bukani ukuthi u-Adamu wenzani, wathi nje angaba yisoni, akazange ame ukufuna uNkulunkulu. KwakunguNkulunkulu efuna u-Adamu ngempela, wayemele isintu khona lapho ngenkathi ezifihla emva kwamanye amaqabunga omkhiwane, azenzele yena uqobo njengoba kwenza abantu abaningi namhlanje. Ngingowebandla futhi ngifake isibhinco sami samaqabunga omkhiwane, kodwa kwakunguNkulunkulu efuna u-Adamu futhi hhayi u-Adamu efuna uNkulunkulu. Kwakufanele kube u-Adamu ememeza kakhulu, baba baba uphi wena na? Esikhundleni salokho kwakunguNkulunkulu ethi, Adamu Adamu uphi na? Futhi leyo yinto efanayo namhlanje. Ngakho-ke akukho nokukodwa okuncane okuhle ngathi ukuthi singasho ukuthi sasihlangene nanoma yini ngensindiso yethu. KwakunguNkulunkulu esibiza ngokhetho. Manje ngifuna nikugcine engqondweni kokuthathu, zonke izikhathi kunezigaba ezintathu zabantu emhlabeni, bavela ezinhlangeni ezintathu zabantu, bavele kuHamu, uShemu noJafethe. Siyazi ukuthi uPetro ngosuku lwePentekoste ngenkathi uJesu wayemnike izihluthulelo ukuvula ivangeli kumaJuda, khona-ke kumaSamariya, bese kuthi-ke kwabezizwe, lokho kwaba kwakuqeda. Ngokombhalo zonke izinhlanga zomhlaba zivela kulabo bafana abathathu. Futhi manje kunezigaba ezintathu zabantu ohlala njalo ekuwo wonke amabandla, abenziwe ndawo zonke nomaphi lapho ubathela khona, lokho ngamakholwa, abazenzisi nabangakholwayo. Uthola lezo zigaba ezintathu zabantu cishe kuwo wonke amabandla likhona ezweni, abazenzisi nabangakholwayo namakholwa. Manje u-Abrahama wabizwa nguMusa, manje uNkulunkulu kashongo futhi qaphelani, uNkulunkulu ngekathi ebiza u-Abrahama kashongo ukuthi, Abrahama, uma uzokwenza into ethize, ngizokwenza into ethize. Wathi Abrahama, sengivele ngikwenzile, hhayi lokho owakwenza, engakwenza, lokho uNkulunkulu akwenza, washo. Manje ngekathi enza isivumelwano no-Adamu uma ungeke usithinte leso sihlahla uyophila phakade. U-Adamu wasephula uMose nabo uma nigcine imiyalo ngiyokwenza ukuthi nokuthi. Uma niphule imiyalo ngiyokwenza ukuthi nokuthi. Lapho uNkulunkulu enza isivumelwano nomuntu, umuntu wephula isivumelwano sakhe noNkulunkulu. Kodwa ukuze abakhethiweyo ibandla, abantu abakhethiweyo ababizelwe ngaphandle, iqembu labantu elehlukanisiwe liyoqiniseka ukuthi lizosindiswa. UNkulunkulu wababiza ngomusa wakhe. Akusikho ukuthi uNkulunkulu bengathi ngikhetha wena futhi ngilahla wena lutho neze, kodwa uma engongenasiphelo bangakokholwayo ukuthi ungongenasiphelo na. Awu, khona-ke wayazi kusukela ekuqaleni ukuthi ukuphela kuyoba yini. Yilokho imibhalo ekushoyo, ngosezindaweni zonke wazi konke, unamandla onke futhi ongenasiphelo. Manje uma engongenasiphelo ngokwazi kwakhe ngaphambili, wayazi ukuthi ubani oyoza kuye nokuthi ubani ongayikuza kuye. Wayazi ukuthi ubani oyosindiswa nokuthi ubani ongayikusindiswa. Lokho ngempela bekuzonicacisela kwabaseRoma besishiyagalombili nelesishiyagalolunye uma kukhona noma yimuphi umbuzo ngoNkulunkulu ukuthi ngabe ubiza abantwana bakhe ngokhetho noma qha. Ngokuba lapho uPawule ekhuluma ngo-Esawu noJakobe ngaphambi kokuba noma yimuphi umntwana ezalwe, engazi ngisho ukuthi yikuphi okulungile noma okungalungile. UNkulunkulu wathi ngiyamthanda uJakobe futhi u-Esawu ngiyamzonda, ngaphambi kokuba noma yimuphi umntwana abe nendlela ngisho yokwenza ukukhetha. Kodwa uNkulunkulu wayazi kusukela kuqaleni ukuthi u-Esawu wayeyini, wayazi ukuthi uJakobe wayeyini, futhi uNkulunkulu wayazi kuqaleni ukuthi wawuyini nokuthi yini ongesiyo. Ngakho-ke singeke saba yilutho kodwa lokho uma singenakufana nomunye umuntu. Masibe yilokho uNkulunkulu asenza khona, yilokho kuphela singakwenza. Noma yini enye vele kulokho bekungaba ngukuzenzisa, besiyoba ngumzenzisi. Ngakho sifuna ukuba yilokho, bekungaba ngcono ube umphiki inkolo kunokuba ngumzenzisi. Asibe yilokho nje esiyikho. Futhi zonke lezi zinto zifanele zisebenze ndawonye ukwenza amasondo amakhulu kaNkulunkulu aqhubeke. Futhi akukho neyodwa into engahambi kahle. Ngizokuqinisekisa kuwe lokho, yonke into ucabanga ukuthi devil angake yanqoba uNkulunkulu na? Hey, impela ngeke. Ngakho angeke uNkulunkulu, yonke into ikwenza kusebenzelane kube ngokuhle kulabo abamthandayo. Wenza nje yonke into idonsa ngokahle impela. Into kuphela nenkathazo ngayo ngokusedlula sibuyele emgqeni lapho ebesifanele sibe khona. Ilapho uNkulunkulu enenkathazo yakhe khona. Manje wabiza uJakobe, hayi wabiza u-Abrahama ngexolisa ngokhetho nangomusa, futhi umnika kuphila kuphakade. Futhi wamtshela ukuthi wayezoza kuye esemdala, wayengadingekile ukuba enze neyodwa into. Ngakho into kuphela kwakungomusa, futhi yileyo ndlela impela ibandla elibizwa ngayo namhlanje. Kungomusa nisindiswe ngokukholwa, futhi siyazi ukuthi lokho kuqinisile. UNkulunkulu wabiza ibandla ngomusa wakhe ukuba bekungenjalo namhlanje. Nje ngenxomusa kaNkulunkulu beniyobeni phandle lapha emvuleni, nibuke umdlalo webhola ndawo, buyobe uphandle lapha emigwaqeni emikhulu uzungeza, ubuyobasebhareni ndawo, ube phandle nomfazi wenye indoda noma indoda yosifazane othize, ubuyoba yiphandle zweni. Kodwa kungobizo nomusa kaNkulunkulu ukuthi uguqule imiqondo yenu, wanenze izidalwa ezintsha kuKristu Jesu nomphefumulo wethu bheka phezulu kuye namhlanje ngokulindela ukufika kwakhe. Ngakho-ke ngale kwabaseKolose siyathola kwabaseKolose besithathu kwathi, lingaqambelelani amanga nazo zonke lezi zinto enanivame ukuzenza, bekani lezo zinto eceleni, akukho nzondo, akukho mbango, nakho konke nokuthandana. Ngokuba ukuphila kwethu sifile, ukuphila kwethu kufihliwe kuNkulunkulu ngoKristu, futhi kwabekwa uphawu lapho ngomoya ongcwele, futhi lapho uKristu ongokuphila kwethu eyobonakala, siyakubonakala kanye naye. Indoda enje pho obekungakwenza kowesilisa noma wesifazane onalelo themba liphila kubo namhlanje, ukubona ukuthi sisezinsukwini zokugcina, futhi sazi ukuthi ukuphila kwethu uKristu lapha ebonakala, siyobonakala siphila kanye naye. Amen. Sinesibambiso sakho manje ngomoya ongcwele. UNkulunkulu wabiza u-Abrahama, futhi qaphelani, ngenkathi uNkulunkulu ebiza u-Abrahama wambiza ukuba azehlukanise nakho konke okunye okungakholwa.
No matter how religious they was,
Kuyo ndaba ukuthi babekholwa kanjani ukuthi babeqotho kangakanani ukuthi babebase kanjani wabiza ukwehlukana kuphelele futhi uNkulunkulu lapho ibiza umuntu umbizele kwahlukaneni kuphelele uma enzalo kaAbraham ukuba uzehlukanise nezinto ezezwe kulempilo yesimodeni. Oh, befundisi namhlanje banesikhathi esinjalo nokukhipha abantu babo baye emhlanganweni womkhuleko ngolwesithathu ebusuku. Bayazithanda izinhlelo zethelevishini futhi bayakuthanda ukuzijabulisa ngesonto. Abafuni ukuza esontweni ngesonto. Abaningi babo bayangitshela befundisi ukuthi izihlalo zesonto zinolutho zithululwa ngenxa yokuthi abantu sebeqala ukuhamba. Izwe linikeza izinga elingaka nokufekethisiwe okuningi kangaka nobulivilivi phezu kwezinto ezezwe nabantu bawela kulokho. Manje lokho kukhombisa ukuthi ekuqaleni babengena lutho kuqala ngalo ngokuba uma uthanda uNkulunkulu ngeke ubungeke uzibophele ngocingo uzikhiphe ebandleni. Abakwazanga ukukubophela ngeketango okude nalo. Abakwazi ukufihla ikholwa kuNkulunkulu yena enhliziyweni yakhe. Oh, angahle akhohliswe ngakho konke. Manje kunabantu abaningi ngempela abacabanga ukuthi baqinisile, kodwa uma nje ubungama futhi ubhekisise impilo yakho ubuzobona ukuthi ba umoya kaNkulunkulu la ukho phakathi lapho. Uma kungahambisani naleli iBhayibheli khona-ke kukhona kungalungile ngesihlakalo naso. Ngakho ufanele ubuye futhi uhambisane emgqeni nezwi ukubona ukuthi ukuphila kukaNkulunkulu kukuwe yini. Uma uthanda izwe kangcono kunokuthanda umhlangano womkhuleko, uma ubungaqoka ukubuka uhlelo lwethelevishini kunokuba ukhuleke, kukhona kungalungile ngawe. Uma ungaqoka ukuthatha kugibela ngesonto ntambama esikhundleni sokuya esontweni, kukhona kungalungile ngawe ndawo, ngoba lapho inhliziyo yakho ikhona na yilapho inzobo yakho ikhona futhi. Kwashe Nkosi Jesu, inhliziyo yakho yakhelwe kukho, uyingxenye yakho, uba yingxenye kaKristu ngoba wakhelwe esakhiweni sikaKristu, ngoba ungumlobokazi kaKristu uma umthanda. Manje uNkulunkulu wambiza ngokhetho, umnika isivumelwano kuGenesis isahluko seshumi nambili. Manje sifuna ukukhumbula lokho futhi sibize ukwehlukana kuphelele kuzo zonke izinto zezwe. Manje u-Abraham akamlalelanga uNkulunkulu. Manje ngizobiza lokho. Manje uma lapho uma ngikhuluma izwi lilodwa lapha kule ntambama eliphambene nenkolelo yanoma ubani, awu manje awusukumi nje futhi uphume, ngoba lokho kukhombisa ukuphakama kwakho. Niyabokotwa nje ku ake ngisho lokho. Ngikholwa ukuthi uma umuntu eyikatolika futhi uthembele ebandleni likatolika ngensindiso ulahlekile. Ngikholwa ukuthi uma umuntu engowebandla likatolika futhi uthembele kuJesu Kristu ngensindiso usindisiwe. Uma eyibaptist noma epentecostal futhi ethembele ebandleni ngensindiso lehlekile. Uma ethembele kuJesu Kristu usindisiwe, ngoba ngokukholwa usindiswa ngomusa. Yebo, ngokukholwa kwakho kuqondene nawe kuKristu yilokho okukusindisayo. Futhi akukho bandla elingakusindisa, akukho nhlangano engakusindisa, akukho qembu labantu elingakusindisa nguKristu. Futhi yena yedwa ukuthi usindisiwe, futhi ngakho ufanele ugcine lokho engqondweni. Ngakho manje uma ngishaya ihlelo kulintambama noma ukuthize ongowakho, ngicela nihlale nithule lapha kancinyana ngize ngenzele liphuzu kubantu uma nithanda. Manje sitshela ukuthi kulungisiswa, uNkulunkulu wabiza u-Abrahama ngokulungisiswa futhi ngomusa wambiza. Ngokukhetha wakhethwa ngomusa, wabizwa futhi wanikwa isivumelwano naye ngaphambi kokuba u-Abrahama abe nezwe lilodwa, ukusho ukuthi ngabe laliqinisile noma lalingalungile, noma ngabe wayezokwenza noma wayengeke, uNkulunkulu wambiza. Ngabe kunjalo na? Manje funda elokuqala isahluko seshumi nambili sikaGenesis, elokuqala cishe eleshumi lokuqala noma amavesi ayishumi nanhlanu futhi nizokubamba kulungile. Manje futhi manje-ke siyaqaphela ukuthi esehlukweni seshumi nanhlanu sikaGenesis, manje yilokho uNkulunkulu akwenza enye into ku-Abrahama. Manje siyibize kanjani? Wambize kanjani u-Abrahama na? Ngokukholwa wambiza ngomusa, wamsindisa ngomusa, wamlungisisa ngomusa. Ngabe kunjalo na? Walibiza kanjani ibandla inzalo kaAbrahama na ngokukholwa ngomusa kulungisiswa ngomusa ngokukholwa njengoba nje enze kwaAbrahama kanjalo wenza inzalo kaAbrahama emva kwakhe bonke abakholwayo abathi amen impela kukhona kulungisiswa manje libi bandla belingamela kulungisiswa na engukukweni yokuqala kwakungumartin luther owavele eshumayele kulungisiswa ngokukholwa sonke siyakwazi lokho lo mpristi osemncane wasejalimane owaphosa isidlo e-altare futhi wathi kwakungesilo igazi likajesu kristu noma isinkwa ikosha ukuthi wayazi ukuthi kwakuyisinkwa nje newayini ngakho wasiphosa e-altare wayesethi sasimele umzimba kakristu futhi lowo mehluko wehlukanisa ikatolika protestane omunye wathi katolika lethi ngumzimba kaKristu nomunye wathi simele umzimba kaKristu manje lona wathi olungileyo uyakuphila ngokukholwa futhi lokho yikho impela ukubizwa kokuqala kwenzalo kaAbrahama emva kwamakhulu eminyaka yezikhathi zobumnyama ukwakha ibandla liyongena othithweni manje kubekezelele umzuzu manje wambiza kanjani uAbrahama na uGenesis 12 manje ngokukholwa ukulungisiswa ngokukholwa wabiza inzalo kaAbrahama elandelayo okwakungokukholwa ngokulungisiswa manje u-Abrahama akamlalelanga ngokugcwele uNkulunkulu waze walalela uNkulunkulu ngokugcwele uNkulunkulu akazange asiqinise isivumelwano kuye manje esahlukweni seshumi nanhlanu sithela ukuthi waqinisa isivumelwano ku-Abrahama wakwenza kanjani na qaphelani watshela u-Abrahama esahlukweni seshumi nanhlanu nizokuqaphela lokhu ukuthi wamtshela ukuba thathe isithokazi esineminyaka emithathu budala imbuzi nemvu eneminyaka emithathu budala futhi wakuhlukanisa nokukunikela kuye u-Abrahama ethathe lezi zilwane zintathu zeminyaka emithathu njengoba ngilitshelile ukwehlukana okuthathu okuthathu njengobuthathu kanjalo njalo okuthathu manje siyabona ukuthi wazisika lezi wazivula futhi wazehlukanisa waseke beka amabili ihobe nephupu lejubo phakathi lapho akazange ahlukanise lezo zinyoni ngoba kusukela etestamenteni elidala kuya etestamenteni elisha igazi lomhlatshelo laguqulwa kodwa ihobe nejuba elifuywayo lalimele ukukhulukiswa ngokuba siyazi ukuthi lokho kwakungokuhlanzwa kochoko nokunye nokunye kokukhulukisa futhi ukukhulukisa bekulokhu kwesekeleke njalo phezu kokukholwa kwakho kuNkulunkulu khona-ke uma ngithi wena ukuthi ukukhulukisa kwakungafakiwe etestamenteni elisha ekubuyisaneni okusha awu uma ukubuyisana okudala kwakunokukhulukisa kukho akusikho yini lokhu okungcono na ubungasho kanjani-ke ukuthi akunjalo na kodwa konke kusekeleke ngokufanayo njengomfo wethu Hagri noma abanye balaba abazalwane esikhathini esingeside sedlule abazalwane bamaluthela owangitshela ukuthi babemazi umthakathi owaphulukisa abantu ngathi khabo awukaze ubone umthakathi ephulukisa umuntu lokho ngike ngaba se-Afrika futhi ngibabone ukuthi benyukela phambi kwenyanga mthakathi futhi bathole ukuphulukiswa lasale Lorraine France kunendawo lapho ezansi lapho ngase ngicabanga ngumfula isini okuyiwo lapho ibandla lase-Notre Dame kukhona owesifazane ofile ongcwatshwe lapho indawo enkulukazi ehlikihliwe lapho beya khona lapho futhi bayihlikihle ukugcina izinhlupho zisuke edolobheni lelidwala ngaphezu kwalona owesifazane ofile ngani impela futhi izinto ziyenzeka impela ngokuzondela abantu bacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu ngaleso sithombe abantu bacabanga ukuthi basondela kuNkulunkulu ngenyanga mthakathi futhi zikhathe ziningi abantu abasemasimini namhlanje lapha emelika amadoda athi woze nje nginokuphulukiswa lokho kulungile abahle abafundisi bevangeli abazwakalayo abakufundisi kanjalo bakufundisa njengasekubuyisaneni uKristu akuphulukisa futhi balapha njengamadoda kaNkulunkulu ngokukholwa kukholwa nokukokhulekela kodwa lapho uzwa omunye ethi ngingakuphulukisa nginokuphulukisa ngenze lokho kuyiphutha uKristu wakwenzela lokho ngenkathi efela eCalvary ngenxa yakho lezo yisibusiso esingesakho ngokwakho nalabo abantu bazondela kulezi zithixo nezithombe nezinyanga bathakathi nababhuli nazo zonke lezo zinto ezehlukene kanjalo bayaphulukiswa ngoba bakukholiwe ukuthi lapho bazondela kuNkulunkulu nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu kwesekeleke phezu kokukholwa uma ukukholwa Manje ngaleso sizathu ihobe nejoba lifuywayo kwakungehle kwaniswanga nginitshelile ngolunyosuku ngingafinyelela kulokho futhi ngicabange ukuthi ukubane sikhathi esiningi njengoba nginaso kule ntambama ngizozama ukunitshelela khona yingaleso sizathu kwakungenjalo babengahlukaniswanga kodwa abanye wahlukaniswa bahlukaniswa kabili manje wayenzani uNkulunkulu na ukubulala lezi zilwane kuthatha igazi ukuze kube khona umhlatshelo wokuhlanzwa kwesono kuzofanele kube khona umnikelo wegazi uNkulunkulu wasekela lokho kuGenesise ngenkathi umuntu ezama ukuzakhela inhlangano noma uhlobo oluthize lwesibhinco sekucabunga lomkhiwane futhi asizungeze uNkulunkulu wala ukumbheka futhi uNkulunkulu lapho uNkulunkulu eke wenza inkulumombiko lapho uNkulunkulu eke asho noma yini lapho uNkulunkulu eke wabiza enkundleni ukuba enze isinqumo leso sinqumo asenzayo sizofanele simele iphakade ngoba izwi lakhe liphelele akakwazi ukubuyela emuva bese ethi bengine phuthe izolo ngazi kakhulu ngakho namhlanje angaba kanjani ngongena siphele futhi yenze inkulumombiko futhi ke ufanele abuyele kuyona kanjani na lokho kusibika ithemba kulowo esikhuluma ngaye uNkulunkulu angehluleke uma uNkulunkulu ake abizelwa ukukhulukisa umuntu egulayo futhi wamkhulukisa ezisekelweni zokukholwa kwakhe uma omunye umuntu eza ezizindlela ezifanayo uzofanele ahlangabezane naleso simo esifanayo noma wenza okungalungile ngenkathi ephulukisa umuntu wokuqala impela uma sindisa umuntu phezu kwezisekelo zokukholwa khona-ke sizongena kanjani-ke phezu kokujoyina ibandla nokufafaza nemibhaphathizo kanjalo njalo na kungokukholwa ngomusa ngamandla uNkulunkulu ngento ethile obu into ethile ohlangabezane nezidingakalo sikaNkulunkulu futhi wakubiza futhi wakuqula impilo yakho ngaphambi kokuba ngisho ubungenza noma yini ngakho ngani akukho lutho kuwe uyisoli kwase kuqaleni futhi akukho lutho lapho ukuguquka ngakho uNkulunkulu ngomusa wakhe wakwazi ngaphambili wena futhi wakubizela enkonzweni yakhe nasesidlweni sakhe sakusihlwa somshado niyabonga kukho ongakwenza ngakho nhlobo umusa kaNkulunkulu ngakho konke uNkulunkulu wakwenza ngomusa ozwa amazwi amakholwe ngokuthumileyo hhayi ozenzisayo kodwa akholwe ngokuthumileyo uno inkathi yamanje ukuphile kuphakade futhi akayikuya ekwahlulelweni kepha wedlulile kufeni wangene kuphileni amen sizofika kanjani ngakulokho na kuningi kakhulu kokuzenzisa amadlingozi aqhubekayo nezinto ezehlukene kanjalo kodwa lapho enhliziyweni yakho ukukholwa lapho kukhona okwenzekile kuwe ukuthi uNkulunkulu wakwenza futhi uNkulunkulu nguye kuphela ongakwenza ngakho uNkulunkulu ngomusa nokhetho faka lokho enhliziyweni yakho ukuba kukholwe kwakungekho lapho kwasekuqaleni futhi wawungenandlela yokukubeka lapho uNkulunkulu wakubeka lapho futhi waluphendula ubizo
Notice in Genesis the 15th chapter
Manje qaphelani kuGenesis isehluko seshumi nanhlanu ngenkathi efundisa u-Abrahama ukwehlukana ngenkathi u-Abrahama wayeselungele ukuzehlukanisa ngeLoti ongakholwa ilungele bandla elisivivi ngenkathi uLoti ehlele eSodoma futhi uba yimeya yedolobha futhi wamakhela isonto elihle ezansi lapho noma kuthize noma yini ayenza khona-ke uNkulunkulu wahlangana no-Abrahama futhi banikela ngomhlatshelo wegazi wokwehlukanisa futhi baqinisa isivumelwano ku-Abrahama amen ngokuba ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho kwehlukana nesono niyabo kungegazi elichithiwe manje qaphelani ukuthi yena okwenzekile wathatha izilwane futhi wazinquma wazihlukanisa u-Abrahama wabhekisisa laze lashona ilanga futhi kwabakhona ubuthongo obunzima obehlela phezu kuka-Abrahama futhi ngenkathi eyaqaphela ubuthongo obujulile bufika lokho kwakusho ukufa kufanele thina sonke siza lapho kulokho okukhulu ukulala kwaphakade manje siqaphelile masinya emva kwalokho wabuka phambi kwakhe nokwesaba okukhulu kobumnyama nesithando somlilo esithungayo kuyini na isihogo phansi etabule esigodini sethunzi lokufa wonke umuntu uya esokweni ilapho engowakhona kwasekuthi-ke njengale kwalokho kwahamba kuncane ukukhanywa kumhlopho okwangena phakathi kokunye kwalawo manxeba enyama u-Abrahama enesivumelwano esiqiniswe kuye yinkosi uNkulunkulu ukuthi wayezomthatha kanjani u-Abrahama futhi amenze ubaba wezizwe ukuthi wayezomsindisa kanjani u-Abrahama nenzalo yakhe wayenza isiqinisekiso sesivumelwano ngegazi elichithiweyo lezihlanzekile izilwane ezinikeliwe. Manje sisenza kanjani isivumelwano na? Ake sithi sibonele nje umfowethu Carlson lapha. Sikoma umzuzu nje umfowethu Carlson. Uma bengizothi umfowethu Carlson othi umfowethu Branham ungeze eMiami ukuba emhlanganweni na? Bengiyothi awu ake sikucabangisise umfowethu Carlson. Bengiyothi awu ngikholwa kanjalo. Kulungile ngizoza umfowethu Carlson xawula. Niyabo leso yisivumelwano sizoba lapho. Kunjalo lokho sekunakho. Niyabo sizokwenza isivumelwano kanjalo. Yileyo ndlela esenza ngayo isivumelwano. Kanjani niyazi eJapan ukuthi basenza kanjani isivumelwano na? Bayaphuma, siyaphuma, siyodla. Ngokwejwayelekile amaJapan athola uphiso oluncane lukasawoti bese phosa usawoti omncane phezu komunye nomunye. Basenza kanjalo-ke isivumelwano omunye nomunye ngoba usawoti ungukuthintana uyisinongo nebo. Ngakho baphosa usawoti komunye nomunye benza isivumelwano. Kodwa ngezinsuku zika-Abrahama niyazi ukuthi babesenza kanjani isivumelwano emuva emazweni angasempumalanga asempumalanga ngaleyo nkathi na babulala isilwane futhi bamaphakathi kwalezi zicubu ezifile zesilwane. Babebhale ephepheni lesikhumba noma isikhumba sewundlo noma ngabe kwakuyini futhi benza lo mbhalo wamaJuda isivumelwano noma ngabe kwakuyini. Bese kuthi-ke bona phezu kwalo mzimba wesilo esifile bathatha isifungo ukuthi uma bephule lesi sivumelwano mabasikwe babe yizicucu njengoba sasinjalo lesi silo esifile. Base ke bethatha isikhumba base besidabula futhi omunye wagcina ucezulu lodwa omunye wagcina olunye ucezu. Bese kuthi-ke ngenkathi lesi sivumelwano sesibuyiswa noma ngenkathi isivumelwano sesilethwa ekugcwaleni kwaso khona-ke lezi zincezu ezimbili zazifanele zihlangane kwisisila sejuba ndawonye futhi zenza lesi sikhumba nalezo zinhlamvu zihlangane uhlamvu ngohlamvu. Ileyo ndlela isivumelwano esasiqiniswa ngayo ku-Abrahama ukuthi wayekhombisa phakathi lapho ayezokwenza ezikhathini ezizayo enzalweni yobukhosi ayembethembise yona. Nokho yena ngenabantwana wayemthembisa indodana ukuthi wayezoba nayo wayeneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala noSara wayenamashumi ayisithupha nanhlanu ngenkathi kwenziwa isithembiso. Futhi kwaba iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kamuva ngaphambi kokuba isithembiso size sigcwaliseke. Kodwa uNkulunkulu wasigcina isithembiso sakhe naye ngoba u-Abrahama wagcina ukukholwa kuNkulunkulu. Manje sonke isikhathi esikudleni sokuba buthakathaka u-Abrahama waya ngokuqina iBhayibheli lasho wayenamandla enika uNkulunkulu udumo wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka. Kunendaba ukuthi kulibala isikhathi eside kangakanani kuzokwenzeka kuzokwenzeka. Njengabantu namhlanje bathi iBhayibheli lathi bathi awukho mehluko kusukela esikhathini obaba bethu abalala ngazo. Ngikuzwile lokho kufika kwenkosi kusukela ngisengumfanyana omncane umama wathi weza umama wakhe ekhuluma ngakho ayikho into njalo. Yabo khona-ke bayaphuma futhi badle baphuze futhi bajabule. Niyakubona lokho na bayaphuma bese beqala kusuka ngoba ngani na akukazi kube khona kuqinisekiswa kwakho enhlizweni yabo kwamanje. Kodwa lapho uNkulunkulu eke waqinisekisa lokho enhlizweni yakho esikhundleni sokuthola uma ungeyangempela inzalo ka-Abrahama yeqiniso esikhundleni sokuba buthakathaka njengoba ubona izinsuku zidlula uzoyanga ukuba namandla ngaso sonke isikhathi. Wena uthi awu uma ugogo engakubo nanga nomama engakubonanga uma ngingakuboni ngizobe ngikufuna futhi uma ngingakwenza abantwana bami bazokubona sinjalo. Ngiyakukholwa ngilalo buthongo ngomlindo wokuqala wesibili wesithathu wesine wesihlanu wesithupha noma wesikhombisa noma imuphi unyaka webandla unyaka webandla wokuqala noma kuye onyakeni webandla wokugcina leyo milindo eyimilindo. Uma ngilala kuye yonke akunendaba ukuthi kukuphi ngiyophaphama kuye ngalokho kuza. Ngakho ngizelungela ngikholwa ukuthi uza kulo nyaka. Manje kodwa lapho eba nobubila futhi athi awu ngiyezwile leyo nto futhi yaqhubeke nebo akusiyo inzalo ka-Abrahama. Inzalo ka-Abrahama ayihlehli abekho phansi naphezulu futhi engaphakathi nangaphandle futhi bahlubuke ngolunye usuku futhi baye esontweni ngosuku olulandelayo bese ke bebuya bahlala bemile futhi bakuKristu futhi bamile lapho akukho lutho olungabanyakazisa. Kungani uJesu athi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango eHades angele ehlule? UNkulunkulu wayesesenzile isivumelwano no-Abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe nalelo bandla liyoba lapho lingenabala noma umbimbi. Ngiyathembela nje kulokho. Ngakho yabo lezi lesi siqhepho sasimpahla noma indwangu bakunga lezo zinsuku hayi indwangu kodwa isikhumba sasidatshuliwe indoda eyodwa yathatha ucezu olulodwa enye indoda yathatha olunye ucwezu kwase kuthi kuyake kathi lesi sivumelwano sesilethwa ekugcwaleni kwaso bese ke bebuyela ndawonye futhi ayikho indlela yokukulingisa ngoba lezi zingcezu ezimbili zazifanele zifane ncamashiya esikhumbeni kanti futhi nase embhalweni kwakufanele kuhlangane kwesisila sejehova uhlamvu nohlamvu manje yilokho impela unkulunkulu akwenza ngenzalo yobukhosi ka-abrahama manje ngiyazi isaka wayeyinzalo ka-abrahama sekungashiwo ukuthi awu kwakuyinzalo yemvelo ka-abrahama kodwa hhayi inzalo ka-abrahama yangempela inzalo ka-abrahama yangempela yayikukristu inzalo yobukhosi uisaka kuphela wayeyisibambiso kwaze kwafika ukristu okwakuyinzalo ka-abrahama manje bese kuthi ke inzalo ka-abrahama yangempela iyasikholwa isithembiso njengoba kwenza u-abrahama nje ngoba siku-abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe manje bhekisisani ukuthi unkulunkulu wenzani enzalweni yobukhosi ukwenza isivumelwano siqiniswe wathatha ukristu owaye inzalo ka-abrahama ecalvary wamdabula wasusa umoya kuye wayesebeka umzimba wakhe ethuleni nomphefumulo wakhe esogweni futhi wamvusa ngosuku lwesithathu futhi wavusa umzimba wakhe futhi wawenyusela enkazimulweni futhi lapho wathumela umoya emuva phansi futhi wagcina umzimba ungakwesokunene sakhe wathumela umoya emuva phansi ukuba uhlale ebandleni ukwenza ibandla libe kakhulu impela njengokuphila kukakristu ukuthi ekuvukeni ababili bayohlangana ndawonye umlobokazi nomyeni ibandla lokristu kuyofana impela nohlobo olufanayo lwenkonzo uhlobo olufanayo lwamandla uhlobo olufanayo lomoya wabuza umzimba kajesu kristu futhi wawubeka ngakwesokunene sakhe isandla sakhe sokunene futhi wathululela phansi umoya phezu kwebandla ngosuku lwepentekoste wasifakazisa kanjalo-ke unkulunkulu isivumelwano sakhe nebandla lakhe nojesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza futhi siyabona ukuthi leyo yindlela kankulunkulu aqinisa ngayo isivumelwano sakhe nebandla lakhe amen ngomnikelo wegazi ngegazi likajesu kristu manje wangcwelisa lelo bandla ngaleyo nkathi walihlanza walihlukanisa futhi lapho kufika ukwehlukana kusho ukubekwa eceleni empeleni izwi ngcwelisa yigama lesigreki elixubile elichaza okungcwelisiwe kwahlanzwa futhi kwabekelwa inkonzo manje i-altare langcwelisa isitsha base-ke besiyibekela eceleni ukuba sisetshenziswe ngakho yini ubani owaye isithunywa esilandelayo emhlabeni esashumayela ukulungisisa na uluther enzalweni wawuyini umlayezo olandelayo na uwesley ama-methodist ashumayela ukungcweliswa umsebenzi wesibili oqinisekile womusa sithola sonke siyakwazi lokho manje bukani akwenza ku-abrahama ngokulungisiswa wakwenza enzalweni yakhe akwenza ku-abrahama ngokungcweliswa ukwehlukana ngenkathi ekwenza wenze into efanayo lapho ibandla lizehlukanisa nazo zonke izinto zezwe khona-ke unkulunkulu wabheca igazi kulo manje-ke lapho enza lokho khona-ke awu akusekho kubhema ukuphuza akusekho kwalokhu ukuzungeza ukuqhubeka ningabantu abahlukanisiwe kunjalo unkulunkulu uyanehlukanisa njengabantu abayinqaba inqwaba yezinkolelo zokuzenzisa ihambisana kuzo zonke lezi zinto kodwa nokho elangempela ibandla leqiniso ngikhuluma ngenzalo yangempela ka-abrahama leyo ngempela eyinzalo manje qaphelani into elandelayo ayenza manje-ke emva kokwenza lokho siyathola manje ngabe wabiza u-abrahama ngomusa na thaneni amen ngabe wabiza ibandla lakhe ngomusa na amen ngabe wangcwelisa imisebenzi ka-abrahama ngomnikelo wegazi na amen ngabe wenze into efanayo emuva lapha ngowesley na amen manje esahlukweni seshumi lesikhombisa sikagenesisi phenyani kwesokuqala ivesi lokuqala unkulunkulu ubonakala ku-abrahama egameni likankulunkulu samandla okuyigama lesihebheru elisho ukuthi elshadayi el kusho ukuthi ibele futhi noma el kusho onamandla futhi shad kusho ibele njengebele lowesifazane futhi shadayi unamabele abrahama uneminyaka engabashumi esishiyagalolunye nesishiyagalolunye budala cabanga ngalokho futhi ufike ngoku ulungisiswa Uze ngokungcweliswa futhi manje sengibonakala kuwe njengonamandla uNkulunkulu namabele. Amen. Manje ngamanye amazwi, Abrahama, wena impilo yakho efile mayelana nalokho ukuphila komzimba wakho kufile. Ukufa kwesizalo sikaSara kwakungesikho nje, wayengazali kwasekuqaleni. Futhi manje bukani ukuthi usemdala kangakanani manje. Yena uma yena enamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, yena unamashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye. Futhi ngakho manje buka ukuthi usemdala kangakanani, futhi buka ukuthi uSara usemdala kangakanani. Kodwa ngingonamandla ozinikela mina kuwe, lala phezu kwesifuba sami futhi uzincelele ukuphila kwami uqobo kungene kuwe. Mina ngokuthatha ukuphila kwami ngikufake kuwe, ngizokunika amandla ngendodana ezayo. Ileyo nto ayenze ebandleni emva kokuba beza ngokulungisiswa, ukungcweliswa, wakwenza nini ebandleni na? Zonke lezo kwakuyiziyalo ezenziwa ngokukholwa nomusa. Kodwa eminyakazweni wephentekostiyali uNkulunkulu wabizela abantu bakhe abangcwelisiwe ebeleni lakhe ukuba bancelise kuye ukuphila okwakukuNkulunkulu kubo. Nanko umbhaphathizi komoya ongcwele webandla njengoba nje enza ku-Abrahama. Nanto iqembu lephentekostiyali elikhethiwe abalibiza ngezinhlanya namhlanje. Ngiqonde iqembu elikhethiwe. Nampo njengoba abiza nje ukulungisizwa, ukungcweliswa, futhi wagcwalisa u-Abrahama ngamandla akhe uqobo. Wabiza ibandla ngokulungisiswa, ukungcweliswa, futhi wagcwalisa ibandla ngamandla akhe uqobo. Umoya wakhe ungene ebandleni futhi unike ibandla ubhaphathizo kamoya ongcwele. Lokho kwakungomkhulu umnyakazi omkhulu olandelayo owashaya umhlaba. Siyakwazi lokho Martin Luther, uJohn Wesley nomnyakazi wephentekostali. Lokho kube ngumnyakazo, ukulungisiswa, ukungcweliswa, umbhaphathizo kamoya ongcwele ngokufanayo nje njengoba enza ku-Abrahama, ukwenzile endlalweni yakhe emva kwakhe. Niyakuthola manje na? Manje makani phansi ivesi lesine nesihlanu kuleso sahluko esifanayo lapho kweleshumi lesikhombisa. Manje ngifuna niqaphele ukuthi uNkulunkulu wenzani lapha. Yena uNkulunkulu angeke angcolise imithetho yakhe uqobo, uzofanele agcine umthetho wakhe uqobo. Ngakho uNkulunkulu angeke angayilaleli imithetho yakhe uqobo, angeke achithe imithetho yakhe uqobo. Bese kuthi ke ukuze abe nguNkulunkulu. Manje uma siqaphele testamenteni elidala, kwakukhona ngenkathi umntwana ezalwa emndenini, lowo mntwana waye asithi umfana waye indlalifa kusobala. Kodwa ngaphambi kokuba lowo mntwana abe ngokugcwele, abe yindlalifa yazo zonke izinto yise nazo, ngaphambi kokuba angene emandleni okubusa, kuqale wabeka ngaphansi kofundisayo. Nalo fundisayo wakhulisa le ndodana. Manje thina wonke umfundisi wasesontweni uyakwazi lokho ukuthi yabekwa ngaphansi kofundisayo. Nalo fundisayo wayeyindoda ubaba ayeyifunisisa ukuba athole yona impela indoda idlula onke ayengayithola, ngoba leyo yindodana yakhe, yilowo ozoba yindlalifa kuye kamuva. Ngakho-ke uzingela ofundisayo muhle, hhayi ofundisayo ozothi awu aqambe amanga futhi athi oh ibandla lakho lenza kahle nje, ndodana yakho encane encane yenza kahle nje. Uma ingenjalo iyishinga elincane. Lokho ngukuthi kuningi kakhulu inkathazo namhlanje kababhishophi bethu abaningi kakhulu kanjalo njalo, nabo bonke abafundisayo bethu abenziwe ngumuntu. Ibandla lakho lenza kahle kodwa kungamanga linjalo. Benesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika, kukhona okungalungile ndawo. Ngakho ngenkathi ubabethola ofundisayo bedlula bonke, ayengamthola umkhulisi obedlula bonke, manje ukuthi lowo ofundisayo kufanele ukuthi washaywa amahloni kanjani ngenkathi enyukela phambi kukayise wayesethi o indodana yakho injani na, injani indodana yami na? Ubaba wayematasatasa, wayenombuso omkhulu, futhi abaningi bafana izindawo eziningi nabaqashi nebhizinisi ukuba alinakekele. Manje kufanele ukuthi lowo ofundisayo wazizwa kanjani ukuba akhuphuke wazi ukuthi wayeka shwe nguyise ukuba khuphuke futhi athi wo indodana yakho iyesabeka angikwazi nje ukuyenza ilalele into izoba nendlela yayo nekhande lelukhuni inganyane nekhande lelukhuni kunezo zonke engake ngayibona empilweni yami unjalo nje angeke alalele ngencwadi yakho yemithetho lapha nginendlela yona ngqo kodwa uyazi ukuthi izokwenzani indoda yakhe endala ngahle iwukhube ngenye indlela kodwa uzogijima ngenye indlela ukuthi lowo ofundisayo kufanele ukuthi washawa amahloni kanjani ngenkathi edingeke eze futhi atshele ubaba lokho kufanele ukuthi ubaba wazizwa kanjani ngakho naye nokuthi ubaba ufanele ukuzizwa kanjani namhlanje ngithemba ukuthi lokhu akulimazi okwenele nje ukunenzani iqondiswe ngokuba ihora lami selisiduze masinya aphelani kodwa lokhu kufanele kushiwo ukuthi umoya ongcwele wenziwa kanjani ofundisayo phezu kwendlu kankulunkulu hhayi umbishobi othize obusayo hhayi inhlangano ethize eqinelanayo hhayi eminye yale mibono ecatshangwayo eyenziwe ngumuntu umntwana kankulunkulu ngokulalela umoya ongcwele ukubhala kwezwi umntwana wangempela kankulunkulu indodana yangempela ka-abrahama manje nakho lapho isikhathi sokuhlukanisa sifika khona kaphelani wena uthi singamaphentekostali ukuxazulule lapho kodwa usanda kuqala nje ngaleyo nkathi nebo manje kufanele ukuthi wazizwa kanjani ufanele uzizwe kanjani umoya ongcwele namhlanje ukuba uye phambi kukankulunkulu baba ngifuna ningitshele ngosuku lwepentekost ngabe unkulunkulu wagcoba umpristi ongumroma ukuba abe ngubaba ofundisana ngabe wamisa umbishopu we-methodist na igosa lephentekostali na khabo mnumzane wathumela umoya ongcwele phansi ukuba abe ngumbuso ebandla kunjalo impela kwenzekani kukho na ujesu ebamba ujohane emphakamisa futhi wathi lapho akayikufa nabanye babo bathi wakusho kodwa akakwenzanga wathi kuyokwenzekani kulo muntu emva kokuvuka na wathi kunomsebenzi muni uma ehlala ngize ngifike na kodwa esikhundleni sokwenza lokho ngokuthi bakusho wavele wamvusa nje futhi wamkhombisa ngale waze wafika ekupheleni konyaka webandla ngakho wakhuphuka kumbulani ujesu wathi onyakeni webandla wesibili isimina kwakukhona imisebenzi yamanikelawu nokuthi kwakuyini imisebenzi ebandleni lesibili iba yimfundiso onyakeni webandla wesithathu manje yini na lelo gama alisetshenziswa kwenye indawo ebhayibhelini ngalibheka ukutshela ukuthi kwakuyini nikhawu kuchaza ukuthi kunqoba letheni kuchaza abantu abangafundele lutho nqoba abantu abangafundele lutho wenze umuntu ongcwele kunawe ngenyuka nje bese uthola umuntu othize futhi uzoba ngunkulunkulu wafu noma into ethile efana naleyo ukuba asukume futhi wenza okuthandayo futhi uzokuthethelela izono futhi nakho lapho uya khona nqoba abantu abangafundele lutho susa umoya ongcwele ebandleni phandle lapho bese ubeka wonke emsamo leyo kwakungesi iyo indlela kankulunkulu yokukwenza akukho muntu emsamo nelungelo lokusho ukuthi nguye kuphela nomoya ongcwele futhi nguye kuphela nezwi ngakho umoya ongcwele ukuwo wonke umzimba kakristu wonke phandle lapho lapho izilimi ukuhumusha iziphiwo ukubonakaliswa kukamoya ongcwele kodwa salinqoba impela yona impela into esiphuma kuyo ipentecost yabuyela ngokuyo futhi ngakho konke nje ababengakwenza yona impela into enanivamise ukuyibiza ngokuthi amadala amabhaptisti agcina umthetho ngegama namamethodist akusilo ibhaptisti ngegama nje amapentecostal agcina umthetho ngegama manje nenze into efanayo eniphu oyihle abaphuma kuyo nijike nabuyele muva ngo futhi nenze into efanayo nalifaka ebhodleleni nenza ibandla elilodwa ngapha nelinye ngapha futhi belwa omunye nomunye uma lo muntu engezi ebandleni lakho awunabambiswano nalo wena umpofu ohlubukile ozenzisayo obizwa ngokuthi ungumkristu ngiyakudabukela ihora lakho seliseduze unkulunkulu uzokujezisa ngalokho ngokuqinisekile njengoba ngiyinceku yakhe ngimi lapha uhlukanisa abantu abangafundele lutho futhi wenza umehluko phakathi kwabazalwane unkulunkulu ibona umusa akukho okumelene namaphentekostali leyo nqubo akukho okumelene nekatolika yinqubo yokukatolika akukho okumelene nemethodisti yileyo nqubo akukho okumelene nelutela yinqubo ukulungisiswa ngoluza kwakuqinisile kodwa ke kathi bekuhlela ngokwenqubo ngokukuhlela benze kungelungile futhi uWesley uluza kazange akuhlele abasemva kwakhe bakwenza uWesley akazange akuhlele abasemva kwakhe bakwenza futhi kwakungesibo obaba bephentekostali abaphuma kulokho konakala yinini esingejani emva kwabo abakwenza khona impela okwenzile yilapho esikhona namhlanje uma ibandla lephentekostali belingami eminyakeni ngamakhulu amabili kusukela manje idisi umhlabathi esiwuzuzile ezweni kule minyaka ngamashumi amathathu edlule noma amashumi amane bekuyoba kubi kakhulu kunemfundiso yekatolika namhlanje amakatolika aqala ephentekoste nawo kwenziwa yini na kusonteka manje kodwa inzalo yeqiniso ihlala iqinisile qaphelani ukuba ke lowo ofundisayo nakekela umntwana emuva phansi kwetestamente elidala ukuba lowo mntwana wayefana noyise nje e yonke into ubaba ayisho yebo yilokho-ke amen leli qiniso sizokwenza ngaleyo ndlela ukuthi lowo ofundisayo kufanele ukuthi wenyuka kanjani phambi kukayise wayesethi indodana yakho ingumfana oyisimangaliso izinto nje ozenzayo ileyo ndlela impela akwenza ngayo naye angikhathali ukuthi kanjani ninobasi abathile nonsumpapa nje lapho kodwa hoye abamkhathazi umi kahle impela njengoba wenza amen ufanele kanjani lowo baba ukuthi leyo yindodana yami ngiyazikhanya ngayo yebo mnumzane uyindodana yami ngolunye usuku ngiyokhombisa izwe ukuthi uyindodana yami kulungile akabanaki abasizi bemfolomane uhlala ngona lokho okushiwo ngubaba nokuthi umoya ongcwele namhlanje ufanele uzizwe kanjani lapho uhamba phambi kuka ubaba futhi uthi ngani uyazi ukuthini owesifazane wakho uziphende ubuso baphungule izinwele zabo amadoda akho owakho umfo abantwana bakho bahlala amabandla abo nje aqine njengabo bonke abanye futhi ngeke babambisane omunye nomunye omunye nazo zonke lezi zinto ufanele ukuthi uzizwa kanjani unkulunkulu kufanele ukuthi wazizwa kanjani ngebandla lakhe kufanele ukuthi kuyihlazo kanjani ngani wathi bengicabanga ukuthi ngabatshela ukuba bangangeni esodoma kodwa babuyela ngokukho baba njengelothi nje ngozuka abambalwa nendawo engcono yokukhonzela nezakhiwo ezikhudlwana nezihlalo zikanokusho nomshumayelo ogqokeka ngcono nomunye onjengalona ongathi amen kahle-ke ngempela futhi wahamba futhi wathola i-PhD LLD emva kwegama lakhe futhi bangabatshela bonke abanye ngalokhu unkulunkulu akanendaba nokubiza usuka ngalokho ufune indoda egcwaliswe ngamandla kamangcwele eyoma futhi ikhulume iqiniso ungakhathaleki ukuthi liyobula isikhumba kuwo kunjalo kodwa sikuthelaphi na wonke umuntu unethikithi lokudla nekhadi lakhe kukhona kungalungile ndawo kukhona kungalungile ndawo ingaleso sizathu ibandla liyendezela namhlanje ngendlela elingayo ngoba seliphumile esisekelweni kwenzekani ngenkathi leyo ndoda na ngaloo nkathi ibasetestamenteni elidala na ngithanda ukuhlala lapho isikashanyana sizobuyela kukho kamuva kodwa manje ukuba ke leyo ndoda na ngaloo nkathi yayingumfana olungileyo yahlala ncamashi njengoba uyise akumisele ukuba kube njalo na uma ibhebheli lasho into eyodwa yahlala nakho ngo noma ngabe ibhebheli lathini ihlala nakho ngo kungakhathaleki ukuthi kuyini kulindaba yokuthi bonke abanye bakholwane bonke abasizi bemfolomane uhlala nobasi omkhulu uhlala nalokho unkulunkulu akusho unkulunkulu wathi onke amazwi omuntu awabe ngamanga nawami abe iqiniso angikatshala ukuthi kufikane noma kuhambane hlala ngona lokho futhi siyazi ukuthi ibhayibheli liyabikezela ukuthi unyaka wephentekostali uyoba yisivivi uhlanzwe uphume emlekeni kankulunkulu siyazi ukuthi yilokho ibhayibheli elakusho kunjalo impela manje sifanele sibhekane nakho kulapha manje awu manje uma le ndodana iyindodana elungileyo khona-ke ngelinye ilanga sinakho esikubiza ngombhalo etestamente elidala ukubeka kwendodana noma kubizwa ngokuthi ngesinye isikhathi umthetho wokwenziwa umntwana manje le ndodana efanayo eyazalwa emndenini futhi ayiza zange yafika igama layo layo alilungile shekeni besingakubiza kanjalo igama layo alilungile phandle lapho kwamanje ayigaze ibe nomthetho wokwenziwa umntwana owenziwe kuyo namanje kodwa lapho sekufika isikhathini somthetho wokwenziwa umntwana ubaba uthethe indodana yakhe ikhiphele endaweni yomphakathi bese ihlalisa phezulu endaweni bese igqokise ingubeni ethize futhi yenze lokho okwaziwa njengokubekwa kwendodana noma umthetho womntwana futhi manje lapho le ndodana yenziwe umntwana ifakwe emndenini wayo qobo kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke le ndodana inikwa amandla iphiwe khona-ke igama layo lihle nje njengoba elikayise linjalo eshekeni ngoba ingubazi lingaphezu kwabasizi bemfolomane unkulunkulu umnika izinto okungekho namunye wabasizi bemfolomane obengazi lutho ngazo ngoba iyindodana kunjalo futhi lokho impela unkulunkulu akwenza endodaneni yakhe yoqobo emva kokuba eseyifakazisile kukho konke nesahluko seshumi lesikhombisa sikamathewu ongcwele wayenyusele entabeni futhi wayisibekela lapho ngengefu lenkazimulo nezingubo zayo zakhanya njengelanga ekushiseni kwalo noma emandleni alo futhi ngenkathi kwenza wezwa iphimbo livela ezulwini upetru ujakobe nojohane lathi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo yizweni wenzani na wabeka umthetho wakhe uqobo wokwenziwa umntwana phezu kwendodana yakhe yabeka indodana yakhe ngaphambi kwakhe uqobo akunendaba nango umose ngakhuluma nomose nampo umthetho nampo abaprofethi kodwa lele indodana yami umthetho wokwenziwa umntwana wo bagcini besabatha nabomthetho yini indaba ngani na nansi indodana yami yizweni qiniso awu yilokho impela unkulunkulu akwenza ku-abrahama indodana yakhe ngaphambi kwalokho emva kokuba u-abrahama wayeselungisisiwe ngokukholwa siyakukholwa lokho asikukholwa na inzalo ka-abrahama yalungisiswa ngokukholwa kulungile into elandelayo kwaba ngokuthi-ke wenzani na into elandelayo kwakungukungcweliswa ngegazi ukungcweliswa ngegazi embewini into elandelayo kwakungukuncela amandla kankulunkulu uqobo angene kuye ethathe amandla kankulunkulu uqobo ewafaka ebandleni akwenza ku-abrahama wakwenza enzelweni yakhe emva kwakhe wonke umuntu yakuqonda lokho na kulungile manje qaphelani khona-ke wathi ku-abrahama qaphelani lokhu ivesi lesine nesihlanu abrahama isivumelwano sami manje sikanye nawe amen bekufanele kube yisimo esinjepho izwe linjepho lenkuthaza endodeni yendala neminyaka ekhulu kudala ikhona impela ekhulwini ambashuma isishiyagalolunye nesishiyagalolunye futhi imtshele ukuthi wayengu-elshadayi manje ngikunika amandla manje ngizokubeka kanye nami manje nginguyise wakho konke okudaliweyo igama lami ngu-Elohim noma bani uyazi ukuthi igama Elohim lisho ukuthi owenele konke okhona ngokwakhe omkhulu Elohim manje igama lami ngu-Elohim negama lakho ngu-Abrahama futhi awusayi kubizwa ngo-Abrahama kepha uyakubizwa ngo-Abrahama manje yilapho sesizokwehla khona ukufundisa ukukhulu ngempela manje u-abrahama bhekisisani kusukela ku-elohim kuya ku-abrahama umnika ingxenye yegama lakhe uqobo ngenkathi yembeka qaphelani u-abrahama nenzalo yakhe manje ngenkathi unkulunkulu evusa ibandla lepentekostal uqala ukubabeka ebanika iziphiwo nokunye nokunye futhi ebabeka embusweni kodwa wonke umuntu wayefuna ukuba nesiphiwo esifanayo futhi hohe saya lapho-ke ngakho lokho akuyimisa inzalo kankulunkulu nje noma inzalo ka-abrahama iqhubeka ngokufanayo nje qaphelani u-Elohim u-Abrahama umnika ingxenye yegama lakhe uqobo ngoba ngani na ngikwenze uyise wezizwe ubaba ngikwenze uyise wezizwe eziningi futhi ngizobeka ingxenye yegama lami ngegama lakho wo ngingayikhama kanjani into ethize khona lapha manje nika ingxenye yalelo gama u-Abrahama futhi washintshe igama likasara ngoba wayeyingxenye ka-Abrahama manje qaphelani yona impela into elandelayo esiyithola yenziwe lapha isesahlukweni seshumi nesishiyagalombili isahluko esilandelayo ukuthi unkulunkulu ubonakala ku-abrahama lapho ehlezi phansi komokhi manje yena bekuzisani njengoba yena niyabona lapho ebeke khona indidana yakhe ukulungisiswa ukungcweliswa umbhaphathizo kwamangcwele ukuphiwa kweziphiwo manje ngenkathi ebonakala kuye ngaphambi nje kokuba ashise isodoma angithandi ukubuka ithelevishini ngoba ngimelene nalezo zinhlelo ezingahlingiwe kodwa ezolobusuku endaweni bengihlala kuyo ngicoshe incwadi emva kokuba ngifike sekulethi ngempela ngase ngibuka kwencane ngifunde incwadi lapho futhi yathe uhlulo zinhlelo zethelevishini futhi kwenzeka ngaqaphela lapho kwakukhona indawo lapho babezokhombisa khona le micibisholo ye-atom noma enye into ethize evela ePentagon ngakho ngenyukela kulo msakazo noma ithelevishini ngase ngiyivula ukuba ngibuke lo micibisholo ngibone lolu daba lwe-atom noma amasoso bakubiza kanjalo noma ngabe kuyini kube nenqwaba yokugxekwa inqwaba ehambisa nani ephikisayo kodwa manje ephikisisane nje umzuzu nje wonke umuntu nelungele emonini wakho nginalo kokwami mangizwakalise owami manje ngaphambi kokuba isodomo lishiswe ngaphambi nje bangaki abalubonile lelo hlelo na ngiqagele abaningi benu bakwenzile kulungile kuyona nje into eyenziwe yayivela kuhulumeni futhi kade bekulokhu besebenza lolu cwaningo iminyaka futhi bayazi ukuthi ngokoqobo kuyiqiniso lokho kuyona into entsha uma nje kuphela befunda umbhalo bebeyokwazi ngo lapho ababekhona abaningi ukuba bakhathazeke ngalokho kodwa manje ake sikubeke lokho kulumlayezo ngo manje umzuzu nje manje ngekathi u-Abrahama emva kokuba eselungisisiwe engcwelisiwe wemukela umoya ongcwele inzalo yakhe kanjalo futhi wayebeke Ndodana yafakazisa ukuthi yayiyiyo ngoba yayinomoya kaNkulunkulu kuyo yenze imisebenzi efanayo lokho izwi layo elaliyikho lalifana ncamashi nezwi likaNkulunkulu azisoze zakha ibandla phezu kwezinhlangano ezehlukene ezingamakhulu ayisishiyagalolunye nento futhi zonke zehlukile kwenye qabo mnumzane qabo singeke manje qaphelani kodwa ngekathile ndodana ka-Abrahama inzalo ibonakaliswa khona ke umoya kaNkulunkulu kuleyo nzalo ebonakaliswayo iyokwenza imisebenzi efanayo uJesu ayenza ngoba imisebenzi efanayo yenzalo yobukhosi yoba senzalweni ka-Abrahama qaphelani ukubeka indodana uyenze ifane nendodana nje ibandla layo manje njengoba siqhubeka u-Abrahama ehlezi phansi komokhi ngolunye usuku wabheka phezulu futhi wabona amadoda amathathu eza kuye manje beka lokho phansi manje enkumbulweni yakho wabona amadoda amathathu ayembozwe uthuli mhlampe futhi evele ebangeni u-Abrahama wawabuka futhi waqonda ukuthi kukhona okungukwesaba uNkulunkulu ngamadoda ayengazange aphendulelo okhololo bawo mhlampe futhi efake imishuqulo ephakeme noma kanjalo ayengabizwa ngababhishobhi noma kodwa wawabuka ayengamadoda ajwayelekile nje izingubo njengawo wonke amadoda ayegqokile no-Abrahama wagijimela kuye wayesethi nkosi yami uzongena futhi uhlale phansi ngaphansi kwesihlahlana futhi ngizokha amanzi amancane futhi ngigeze izinyawo zakho futhi ngikunika ucezu lwesinkwa bese-ke uqhubeka nendlela yakho u-Abrahama wayazi manje wayeseyinzalo ka-Abrahama manje khumbulani lalelani kwakungu-Abrahama nje wakuqonda lokho benazi yini ngakhuluma nejuda ngolunye usuku elakholwa njalo lalikholwa ukuthi kukhona uNkulunkulu oyedwa futhi lalifuna ukukholwa ukuthi kukhona abathathu babo ngakho lathi uyazi ukuthi lokho kwakusho uyise indodana nomoya ongcwele lapho na o bakithi umuntu akaqhela kude kangakanani kuNkulunkulu na u-Abrahama akazange yathi makhosi ami wathi nkosi yami uhlamvu olukhulu NKOSI kodwa lothi mhlubuki ezansi lapho wathi makhosi am ngenkathi ebona ababili babo benyuka AMAKHOSI kodwa umuntu owayehlukanisiwe wazi ngenkathi esembonile wathi nkosi yami Elohim woza futhi uhlale phansi lapha futhi wenyukela kuye futhi wagijima wangena futhi watshela usara xova isinkwa ngokushesha impela sempuphu sifuna amaqebulengwane futhi baphume futhi bathole ithole elikhuphalisiwe futhi balibulala ithole futhi balungisa izinto balikhipha futhi wahlala lapho futhi uyalidla amabili awo ehlele esodoma ukuyoshumayela kuloti ezansi lapho esodoma nokukhipha lelo bandla elisivivi Manje qaphelani izigaba ezintathu manje ngokukhona uLoti neSodoma noAbrahama ngokuyizigaba ezintathu zabantu emhlabeni ngalolo suku. Manje ngiyacela lalelisisani leyo yindlela efanayo okuhlala ngayo namhlanje ngenza lokuAbrahama yabo ngokukhona iSodoma baseSodoma izwe izoni. Kwakukhona elihleliwe ibandla elizivivi lihlezi phansi lapho uLoti izono zabantu zisipha umphefumulo wakhe olungileyo yilokho impela ibhayibheli elakusho nakho lapho okhona abaningi abalungileyo abantu abalungileyo ezansi phakathi lapho abazobizelwa ngaphandle kodwa angikhulumi ngalokho khona manje. Manje bathumela indoda ezansi lapho ukukhulula labo bantu futhi yehla futhi yashumayela kubo bekusesane ebandleni elalisesodoma ezweni. Manje ngesinye isikhathi kuleli viki sizothatha uPawulo silo noPawulo kaNkulunkulu futhi sibhekisise ukuthi lokho kwaqala kanjani eEdeni futhi waphuma ngo lapho uKayini aphuma khona ebukhweleni bukaNkulunkulu ukubathela umkakhe ukuthi uSeti wahlala kanjani ebukhweleni bukaNkulunkulu futhi wathela umkakhe kanjani amabandla izindlela ezihlukene baphuma nezinhlangano zabo bephuma nezinhlangano zabo zenqubo futhi bazijolela ibandla umlobokazi futhi lapho elangempela ibandla leqiniso lahlala noNkulunkulu umlobokazi ngokuphelele. Manje nakho okwenzekile ngenkathi lamadoda ayehlela lapho futhi akumangalisi yini ukuthi waliguqula kanjani igama lika-Abrahama lisuka ku-Abrahama liya ku-Abrahama. Lezithunywa zehlala lapho ukuba sishumayele kulaba bantu ukuba sibakhiphe futhi ngalolu suku lokugcina isithunywa esithunyelwe kulabo baseSodoma. And to call them people out of those nokubiza labo bantu baphume kulezo zindawo ezansi lapho kubizwa nge GRAHAM IEBIOL abaphinde ke kabili YSUNDAY isonto kodwa GRAHAM isithunywa. Ngikhombisa isithunywa sobufundisi basesontweni esisodwa esimiye endaweni yakhe namhlanje asikho ndawo emhlabeni ebandleni lamakristu njengoBilly Graham. Wenzani na ememeza phuma kuleyo nto ezehlukanise ngezwi lokulungisiswa ukubabiza baphume futhi ubehlukanise. Wenzani na umlayezo wakhe waphuphuthekisa amehlo abo emnyango yilokho kukwenzile namhlanje umlayezo ophuphuthekisa amehlo abo. Banenhlangano eningi kakhulu kubo abakwazi ukubona umnyango noKristu uyilowo mnyango kunjalo. Oh, bathi awu ngiMethodist awu buka lapha mnumzane Graham ngiPresbyterian ngiluthela ngi awuboni umnyango nomlayezo ukuthekise amehlo abo anisiboni isimangaliso sikaNkulunkulu na ngiyalibona iqembu likaLoti na le lapha yaseSodoma. Manje bekusizani kulona owahlala emuva ebandleni likhethiwe oyedwa wathi manje bukane izinsukwini ezimbalwa njengaphambi kwalokho lika-Abrahama igama lika-Abrahama lase lishintshwe laba ngu-Abrahama. Manje akazange athi Abrahama uphi umkakho S-A-R-A-Y-I wathi Abrahama uphi umkakho u-S-R-I-A wakwazi kanjani lokho uma wayeyisihambi na. Manje bhekisani ukhuluma nenzalo ekhethiweyo manje ka-Abrahama manje ukhuluma ku-Abrahama futhi njengoba enza ku-Abrahama uzofanele enze enzalweni emva kwakhe. Sikutholile yonke into phezulu ngokuphelele kuze kube yilethi sikhathi. Abrahama isambulo uphi umkakho uSara na? Wathi usethendeni emva kwakho manje khumbulani ngemuva kwakho. Wathi ngizokuvakashela ngileso sebizwana somuntu sifakiwe naso uyabo ngizokuvakashela. Wazi kanjalo-ke ukuthi bani igama lakhe lali waba nguye owashintsha igama lakhe Abrahama. Ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila noSara futhi ngizothumela lo mntwana njengoba nje ngishilo ukuthi ngiyokwenza yabo ngizokwenza. Futhi kekathi uSara yezwa lokho manje yabo dadewethu phakathi lapha ninazintombi ningixolele ngalokhu ngiyacela kodwa uSara wahleka niyazi ukuthi wahlekelani na wathi mina isilukazi ngingaba nenjabulo futhi nenkosi yami nayo esendala futhi na manje njengendoda nomfazi njengoba ubudlelwane bomndeni babunqamukile iminyaka eminingi basebe neminyaka eyikhulu ubudala wathi mina futhi osifazane osemusha ngangingaphila nomnyeni wami lapho futhi siyoba nenjabulo ndawonye njengabasha abantu abashadile na futhi kwamkitaza wayesethi mina isilukazi ngiphila nomnyeni wami phandle lapho futhi sibe singenalo lolo hlobo lokuphila mhlawumbe ishumi nenhlanu iminyaka engabashumi amabili yabo thina kungenzeka kanjani lokho na futhi ngenkathi ehleka khona-ke ingelosi ifulathele ngomhlane wayo yathi uhlekeleni usara na uJesu wabhekisela kukho wayesethi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyokuba njalo ekufeni kwendoda nomuntu kuyoba njalo nasenzalweni ka-Abrahama ningabona lapho uLoti ehlezi khona na ningabona lapho umlezo ukhona na niyawubona umlezo oye ebandleni elikhethiwe na amandla kaNkulunkulu emuva phakathi kwabantu uNkulunkulu ehlala enyameni yomuntu webandla lakhe uqobo enza lezo zibonakaliso ezifanayo futhi bakubiza ngokufunda umqondo kufunda ingqondo ukubhula kumangalisa belahliwe kumangalisa imicibisholo ejikijelwayo lapho bakubiza kanjalo emoyeni futhi abazi lutho ngakho ngizoninika incazelo yami ngakho yizingelosi ezihlayo njengoba zenze lapho eSodoma niyazi ngikholwa ukuthi besinesithombe seyodwa ngemuva esithombeni lapha ndawondawo izoba phakathi umhlangano ezinsukwini ezithe zibe mbili ezilandelayo inomoya ofanayo yenza izinto ezifanayo lowo moya ofanayo ebandleni uyokwenza izinto ezifanayo uJesu azenza futhi siyabhekisisa futhi ePentekoni lapho befika ngalapho futhi babekwazi ukubona leyo mitibisholo ejijelwayo ibuthana phakathi ngakubo kanjalo hayi into ethize eyenziwe enye inganekwane impeleni kuyiqiniso nakhu kuradi hayi yokupopola nakhu kwikhamera yokuthwebula futhi ishesha kakhulu ize ivele inyamalale u-Einstein wafakazisa ngaphambi kokuba afe uma imicibisholo emibili yayiza ngokushesha ngokwenele noma amadoda amabili eza ayehla ngomgwaqo ngemoto abengeza ngokushesha ngokwenele ayengadlulana ngo ngaphandle kokuphazamisana ngisho eza ngokushesha okukhulu kodwa bekuyothatha izigidigidikazi zamamayela ngomzuzwana ukukwenza kodwa bebeyokwenza bukani uJesu sesingeke sakuqonda ngenkathi uthi wesengena ekamelweni edabula odongeni lwamatshe iminyango evaliwe futhi wama lapho emva kokuba wayenomzimba wakhe okhazimulisiweyo futhi edla inyama haleluya udumo ukhuluma ngonyaka wasemkhathini ibandla lilungiselela ukuthatha owodwa ngokushesha beqhosha ngezindiza zabo zihamba ngesivinini esikhulu sinendoda kwi-Sputnik ngani he kwenza amahloko muni lokho ebandleni likankulunkulu ophilayo na bakithi wathi nxa lezi zinto zifezeka phakamisa ekhanda lakho kuyoba khona ezibonakalisa emazulwini phezulu nasemhlabeni phansi ulwandle lugonge kuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo leso yisikhathi qala ukubheka phezulu ukuhlengwa kwenu kuyasondela niyazibona izibonakaliso zaseSodoma inhlangano lapho ikhiphele ibandla ngaleya ngeyimfihlakalo wo ukuzishaya olungile indlela engokomthetho kodwa lowo wesilisa nesifazane olinde esithembisweni sikankulunkulu unesibonakaliso sisebenza phakathi kwabo njengoweqiniso unkulunkulu ophilayo esilela yona impela imicabango yenhliziyo yizwe uJesu wayeyizwe ekuqaleni wayekhona ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu ujohane ongcwele wokuqala ngabe kunjalo na amahebheru sahluko sesine athi izwi likankulunkulu libukhale kunenkemba isika nhlangothi zombili lahlulela ngisho nemicabango nezizindlo zenhliziyo futhi ngenkathi izwi likankulunkulu hhayi uhafu walo ingxenye yalo lixutshwe nesivumo kholo esithize esenziwe ngumuntu lihlale kimi nezwi lami likini celane nikuthandayo futhi kuyokwenziwa kodwa lapho izwi iqiniso libonakaliswa kuwe lingumahluleli wemicabango yenhliziyo futhi amadoda akubizanga ukufunda umqondo ukufunda ingqondo kwengqondo akumangalisi mabiza uJesu ngobelizebhule futhi wathi ngiyanithethelela kodwa nxomo engcwele esefikile futhi akwenze izwe lilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa manje-ke niyabona ukuthi kungani sinegama lethu kumcibisholo ojikijelwayo ulengangaleya ndawondawo niyabona lapho ukwahlulela kumikhona qaphelani ela silahliwe nanto iqembu lika-Billy Graham ezansi lapho lishumayela kulowo lodi, phumane Sodoma, phumane Sodoma, phumane Sodoma. Mhlawumbe umfana akakwazi ngakho konke ngikwaziyo, noma indoda ngicabanga ukuthi icishe ineminyaka engamashumi amathathu nesikhombisa ubudala, noma amashumi amane, qhabo cishe amashumi amane nane, noma ukuthize amashumi amane nanhlanu. Angazi ukuthi uBilly uneminyaka emingaki. Wathi awu uvuka ndawo esevile emashumi amane, kodwa empeleni kanjani indoda mhlawumbe ayiqondi ukuthi kuyini. Nebo nango uyizithunywa sesuku kulelo bandla engaqondi ukuthi wayefanele abizwe kanjalo. Kanjani ukuthi yena yonke into wena uthi lelo gama lalihlangene kanjani nakhona? Walishintshelani igama likaJakobe na? Kungani ashintsha wonke amanye amagama ngenkathi beza kuyena? Igama lakho ulithi wawuSimoni, emva kwalokhu uzobizwa ngoPetro, wawungusawulu, kodwa uzobizwa ngoPawulu. Kusukela manje kuqhubeke kuthiwane ngawo wonke la magama uma engasho okuthize na? Wo wena uthi lokho ukubhula ngezinombolo, udevela unakho, unjalo noNkulunkulu naye oyedwa. Yonke into udevela nayo uyifanisene kukaNkulunkulu, kunjalo impela. Washintsha igama lakhe emva kokuba uJesu enqobile, wemukele igama elisha qobo lwakhe. Wonke umnqobi ibandla lapho linqotshwa ngokuphelele, isambulo salo siqala ukuba ngokoqobo kubo. Kungani abizwa ngalokho na? Kungani eyisithunywa namhlanje na? Ukuthi lapho umuntu ephakathi, njengoba kwakunjalo nje Edeni, wazibhubhisa ngolwazi lwakhe uqobo, futhi namhlanje wenza into efanayo, ezibhubhisa yena uqobo ngolwazi lwakhe uqobo. Ekuzisani manje imizuzu embalwa nje ngaphambi kokuba sivale, sine ngempela sinemizuzu engamashumi amathathu, kodwa asizukudingeka sikuthathe. Bukani, ngifuna ukunibuza ukuthize. Manje wehla futhi washumayela lezo zingelosi zakwenza, lena enye yasala ngemuva isithunywa. Omunye umfundisi wangibuza ngesinye isikhathi emfoti Branham, ngabe ushilo ukuthi lowo kwakunguNkulunkulu na? Lowo kwakunguNkulunkulu, u-Abrahama wambiza ngo-Elohim. Uma ufuna ukuphikisana no-Abrahama, iBhayibheli lokho kulungile. Kodwa wathi kwakungu-Elohim, wama lapho futhi udla inyama, egqoke izingubo ezejwelekile, udla inyama, waphuza ubisi lwenkomazi, wadla isinkwa, wanyamalala emehlweni ka-Abrahama. Wayengu-Elohim. Efakazisa ini na? Ngenkathi uJesu ebhekisela kukho ukuthi u-Elohim uyobuya angene enzalweni ka-Abrahama ngezinsuku zokugcina, futhi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma ebandleni elikhethiwe, kuya kuba njalo nasebandleni yaseSodoma, kuya kuba njalo. Manje siyabona lapho bemi khona, asiboni na? Sibona amagama, yonke into ibekwe ngcamashi nje ngokuphelele nje lapho isihlezi khona. Wenzani-ke na? Masingemva kwalokho, njengoba ngithathe lokhu izikhathi eziningi, ngikholwa ukuthi ngashumayela ngakho kanye kini. Waguqula umzimba ka-Abrahama noSara, waye sebabuyisele kube nensizwa nentombi. Manje sesiyazi ukuthi lelo iqiniso. Manje khumbulani, manje ake ngikufakazise kini khona lapha, ukuze nina uma nithola noma yimiphi imicabango ababeyiyo ngalezo zinsuku, baphile isikhathi eside nje. IBhayibheli lasho lapho ukuthi bobabili basebegugile impela ngokweminyaka asebegugile impela. Okungani uSara asho ukuthi uma ngingaba nenjabulo nenkosi yami, futhi u-Abrahama iBhayibheli lasho ukuthi umzimba wakhe wawusufana nofile, imbewu emzimbeni wakhe yayisifana nefile. Futhi eminyakeni engamashumi amane nanhlanu emva kokuzalwa kuka-Isaka waba nabanye abantwana abayisikhombisa. Phendula lokho, uzokwenza yini na? Kungani u-Abimeleki wawa? Abimeleki waba sothandweni khona-ke noSara ngenkathi eseyiselikazi na? Wathi, mina iselikazi esesigugile impela, mina ngimdala, njengoba nginjalo manje ngingaphinde ngibe nenjabulo futhi na? Futhi ngenkathi ethatha uhambo lwamamayela ngamakhulu amathathu, futhi wehla futhi wabona inkosi esencane yathandana naye, into enhle kunazo zonke yake yazibona, waguqula umzimba wakhe. Ngani na? Wadingeka guqula umzimba wakhe ukuze emukele indodana ethenjisi.
And that's the next thing in order.
Futhi leyo yinto elandelayo ngokohlelo ukuguqulwa komzimba uhlwitho. Manje ukuba ke wayethathe u-Abrahama nje, wathi manje Abrahama ngizokubuyisela kubeni yinsizwa, ngizobuyisela uSara abe ngowesifazane semusha, futhi manje nonke qhubekani nje futhi nibe nendodana. Babengeke bakwenze ngoba babehlala ndawonye besebasha, futhi babengenayo indodana. Babenendodana futhi babeyohlala ndawonye yonke le minyaka, ukuba nje waye baguqule babuyele emuva, kwakufanele kube khona uhlobo olwehlukile loguquko. Wo udumo Iniwe ngeke aye ekusikweni nenhliziyo neminyaka eyikhulu kudala imithambo yobisi yayomile emzimbeni wakhe isizalo sakhe sasingazali wo ngiyazi kubonakala kuxakile ngiyazi kuyaxaka kubonakala kuxakile unga ukuba ke ingane encane ngaphambili kokuba izalwe lapho isesizalweni sikanina ibingathi oh maye kimi bangitshela ukuthi ngizozalwa ezinsukwini ezimbalwa ngizokwenza njani na bangitshela ukuthi kukhona izwi likhulu kukhona ukukhanya kwelanga abantu bayahamba hamba awu ngizokwenza kanjani yini ezo ngizoziphilisa kanjani na ngitshela ukuziphilisa kwami khona lapha isizalweni yonke leyo ndawo enkulu ngizokwenza njani na maye kimi kodwa uma kuphela ubengacabanga ngokuthi bekuyini uma ubenga emva kokuba uke waphumela ngapha bese ke ubuke emuva awusophinde ufune kuya esizalweni futhi lokho kunjengoba sinjalo manje sicabanga ngokuthi kuzoba yini lokho na yini elinye izwe lapho esingadlile khona sisuke enkazimulweni na ngani lapho bengathatha isipopolo futhi babone iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili yebanga lokukhanya lokho kusile yintshi emayintshini eshumile sithi phakathini haleluya udumo kodwa uJesu uvele ezulwini ezemhlabeni ngomcabango udumo nebandla liyoba ngendlela efanayo lendlule kukhanya ngejubane elingako udumo kuNkulunkulu wena wethu kungenziwa kanjani na njengokuthi nje ngazi kanjani manje na into kuphela ngiyaziyo manje ngamayinti namayadi namamayele nezinsuku namaviki namahora nemizuzu ileyo ndlela esifanisa ngayo sisesizalweni somhlaba kodwa lindani size sizalwe kanye ngaphesheya udumo linda kuze kufika lolu shintsho yebo khona ke umkhathi uza njenge uvela enkazimulweni lapha ekwehlukaneni yokukodwa uhafu khona manje ijubane lingako wedlula ngodongeni wazi ngisho lokuthile lapho nakho lapho khona lezi zinto zasemhlabeni ziyobalula kakhulu ngalokathi kuku ohe akuyi kubakho lutho kugoqaba umnumzane ngenkathi umzimba kaAbrahama uguqulwa umzimba kaSara waguqulwa sengathi wawungagaze uguqulwe ngaphambilini manje sonke siyazi ukuthi lapho uJesu efika siyohlutshelwa ohlutshweni futhi siyazi ukuthi imizimba yethu izofanele iguqule kuqala futhi kuzofuthi ngeke kudingeke ukuba ubuyele uva ezinsizweni nasezintombini kodwa kuzofanele kuguqulwe ngoba umzimba kaAbrahama noSara wathi ngeke kuguqulwe ngendlela ukuze bemukele indodana etshenjisiwe lowo nguAbraham umzimba wakhe wawufanele kuguqulwe ukwemukela indodana etshenjisiwe emva kokulungisiswa wangcweliswa wagcwaliswa ngomoya ongcwele wabizwa ngokhetho wabonakalisa uNkulunkulu inkazimulo phakathi kwakhe kwasekuthi ke umzimba wakhe waguqulwa ukuze emukele indodana etshenjisiwe awu ibandla lifike ngokulungisiswa ukungcweliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele iziphiwo zibonakaliswa kuwo futhi manje ini na umoya kaNkulunkulu uhamba ebandleni wenza imisebenzi efanayo ayenza ngaphambi kokuba ahambe njengesithembiso futhi yini into elandelayo na ushintsho into elandelayo eyenzeke kuAbrahama kwakungumzimba oguquliwe wayefanele abe nawo kube njalo wayingeke ayithole indodana nento elandelayo eyenzekayo ebandleni uhlwitho sizodingeka siguqulwe futhi sihlutshwelwe emoyeni ukuhlangana naye asikwazi ukuhlangana naye emhlabeni sifanele sihambe siye emoyeni kumhlangabeza indodana ezayo indodana etshenjisiwe amen siye sambheka manje amakhulu eminyaka uzofika ngolunye usuku
But the next thing for the church is to be changed.
Kodwa indlelandelayo yebandla ngokuguqulwa sibenaza zonke izibonakaliso kulungisiswa kungcweliswa umbhaphathizo kamoya ongcwele kubekwa kwendodana kubonakaliswa kukamoya manje ini na ukuguqulwa komzimba wenzelwe ufitho Uyi lifanele kanjani ibandla ukuba livayize lise izandla zalo kazimulweni libonga uNkulunkulu libonga uNkulunkulu noma ngamupho umzuzu ushintsholo alungafika ngokuba iBhayibheli lathi kuyobanga komhlaba wonke uJesu wathi kuyobana ababili etsheni begaya ngiyothatha oyedwa futhi ngishiye oyedwa ababili ensimini ngiyothatha oyedwa ngishiye oyedwa ababili empeteni ngokukhombisa ukuthi kuyoba macala omabili omhlaba ngenkathi kusebusuku ngakolinye icala kube yimini kolunye ngiyothatha yedwa futhi ngishiyo yedwa uhlitho luyoba semhlabeni wonke nemizimbo yabo iyoguqulwa imizimbo yethu izofanele iguqulwe singeke nje sabuyele kube yizinsizwa lezintombi sifanele sibe nohlobo lwehlukile lomzimba ukuze sihlithwe emoyeni kwemukele indodana ethenjisiwe ilokho ibandla elikulindele manje ibandla leqiniso konke ukubonakaliswa akwenza kuAbrahama ukwenzile enzalweni yakhe emva kwakhe ishiye into eyodwa ngaphandle lolo uhlitho lwebandla futhi nxa nibona lezi zinto eziqala ukwenzeka ujesu wathi phakamisa ikhanda lakho bheka phezulu ukuhlengwa kwakho kuyasondela ngenkathi ujesu ebhekisela kukho wathi njengoba kwenzeka esodoma lapho ubona ubilly graham wesimanje manje ehlela esodoma lapho ubona izibonakaliso ziqala ukubonakala phambi kwebandla likhethiwe nakho konke okwakho kulwa nalo bekusizani isikhathi sohlwitho sesiseduze umkhiwane uveza imiqumbe yawo ngaleya leso sizukulwane asiyikudlula kuze kugcwaliseke konke futhi lingene kakhulu kuleso sizukulwane selokhu amajuda kade ebuyela ezweni lawo lendabuko sisesikhathini sokuphela izizwe ziyehlukana u-israyeli uyaphaphama izibonakaliso abaprofethi abazibikezelayo izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthiyayo buyani o bahlakazekileyo kwabakini woze uhambe nathi siye emiyami ngenkathi indoda eyama nesandla sayo ngaleyo yegreenland ukudedela amabhomu yathoma ayeyobhubhisa ingxenye yomhlaba uzabazame futhi ibe ngumkristu izobe ikhuluma ngenkathi ibone umcibisholo ojikijelwayo esibukweni futhi bacabanga ukuthi kwakuyirashiya iqala silungele nathi ezinye izizwe zilungele futhi ucastro wasebenzisa ezansi ngaleya njengenodoli nje ecizelela ukuze irashiya ikwazi ukungena lapho isondele ngokwenele bangaphose imicibisholo yabo ejikijelwayo i-atom nezinto nakho ngqo phansi kwekhala lethu neziphiwo zikankulunkulu ukubonakaliswa kukankulunkulu phakathi kwabantu bakhe ukwenza into efanayo ujesu ayenza kuye kwashalela umhlaba wonke manje nebo uselungele manje into elandelayo uguquko nokuhlwithwa emoyeni ukuhlangana naye uguquko kulaba ababheke indodana etshenjisiwe ngabe niyibhekile kule ntambama nilindile na wo ngizobe ngibhekisisa futhi ngilindile lokho kubuka ukuba ngikubuke uyeza futhi izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthiyayo kungani lo mhlaba uzoqhumisa ube yizicucu enye yalezi o bekungenzeka ngaphambi kokusa yini kuphela into lo ngunkulunkulu usomandla ongasivimbela ukuba siqhunyiswe sibe yizicucu kodwa kwelinye ihora kusukela manje irashiya ingaphambili kakhulu kunathi ngesayense futhi njengoba lowo mhlaziyi wezindaba asho ngobunye busuku akusiyo irashiya yenza lokho kanjalo kusibo sesayensi bethu ngamajalimane yilokho okukwenzile empini sathatha abanye futhi bathatha abanye futhi nakho lapho ukhona banomuntu manje ohambayo osukuma ninomncane isbukniki isento phezulu lapha emhlabeni ukuba ke bangahle babe namakhulu alabo uma ke beza nje e-United States futhi athi zinikeleni noma ni emlotheni zinikeleni kusobala lokuyokwenzekani na kuyongena amarashiya ephuma emakhaya enu niyazi ukuthi kuyokwenzekani uma bengakwenze kwenzekani na imilothi iyafika bekungenzeka nini lokho na ngelinye ihora kusukela manje kodwa khumbulani ngaphambi kokuba lokho kwenzeke nakho lapho eningavumelani khona kodwa ngaphambi kokuba lokho kwenzeke uJesu uzele ibandla ngaphambi kokuba ichashaze lilodwa lomlilo lehlele phezu kwesodoma uLothi wathi ngeke aphume ngaphambi kokuba kwehle itsonse lilodwa lemvula uAbraham wathi ngeke abese ngiqonde ukuthi uNowa wayefanele abese emkhunjini futhi njengoba kwenzeka emihleni ka-Abrahama noma emihleni kaNowa nasemihleni yaseSodoma kuyakuba njalo ukufikeni kwendodana yomuntu ngaphambi kokuba kwenzeke noma yini ibandla lithatha uhlwitho lwalo amen bakuKristu sebevele behlulelwe futhi ngobunye kwalokhu kusa kuyoba nokunyamalala futhi ngobunye balobu busuku kuyoba nokunyamalala nebandla lizoguqulwa futhi lihlithwe ukuhlangabeza ujesu emoyeni futhi maye kulesi sigejane-ke bayoququde ulimi lwabo ngenxa yobuhlungu lapho iyathoma ishanele ingena esizweni ishisa amehlo nya futhi kugeleza njengamanzi ehla nezilimi ziguquda ubuhlungu futhi bememeze ibhomu elilodwa nje liqhuma emva kwelinye lizokhumbule ukuthi kwakungukufunda ingqondo kangakanani ukuthi kwakuyisikhetshane sabagingqika abangcwele kangakanani noma izinhlanya khumbulani unkulunkulu yazi ukuthi wenzani yebo mnumzane into elandelayo elindile ingeyaleyo ekhethiweyo nenzalo ka-Abrahama ibizelwe ngaphandle oqonde ukubonakaliswa kukankulunkulu phakathi kwabantu bakhe futhi bemile belindile lowo kuyoba nguye oyohlwithwa ukumhlangabeza emoyeni asikhothamise amakhanda yethu umzuzwana nje uma kukhona labo lapha namhlanje ongamazi njengo sindisi womuntu siqu ukuthi awugcwaliswanga ngomoya ongcwele ukuthi isambulo sikankulunkulu sikaze sishaye impilo yakho futhi usanda kujoyina ibandla futhi waphila enhle impilo eqondile uyazi yini ukuthi lawo mahiperimuva lapho labo bapresti babephile impilo ephelele angekho owayengabeka umuntu empilweni yabo babengcwele amadoda angcwelisiwe nojesu wathi ningabakayihlo udevel yini sona na ukungakholwa ukungakholwa kukuphi na izwi likankulunkulu manje lelo yizwi likankulunkulu ku-abrahama nenzalo yakhe emva kwakhe uma ungagaze waziwe kunkulunkulu njengendodana yakhe njengozelwe ngokusha ugcwaliswe ngomoya wakhe awukaze udonise ku-elshadayi esifuba sikankulunkulu kungani ungezi khona lapha futhi ume lapha na asibe nomkhuleko nawe ngenkathi abafowethu abangabefundisi beseduze ukuzokhuleka uzovuka manje na ngikholwa ukuthi ihora la konke lokhu kuncenga seliphelile nje awukamemukeli uKristu ugcwaliswe ngomoya woza omunye umphefumulo mpofu uya e-altare nalowo umjuda oseduze komtopiya unkulunkulu iba nomusa ungalizwa kanjani izwi likankulunkulu bese-ke uhlala uthule na bangane aniboni yini ukuthi isayense yasho cishe eminyakeni emihlanu edlule sekusele imizuzu emithathu kube phakathi nobusuku na uyazi ukuthi unkulunkulu wenzani na wafinyelela isikhathi sesedlule welula isandla sakhe wase esimisa uphethe isikhathi esandleni sakhe sokuba ibandla lizilungiselele asekhona amanye amalungu ambalwa asazongena umzimba kakristu mhlawumbe elinye lawo lilapha namhlanje yingakho ngilapha yingakho ngiholelwa lapha ngokuzama ukuninquza angisho ukuthi manje ungabi ikatolika ungabi imethodist angisho lokho fanele ube yingowakho ungowabo bonke noma kukho namunye wabo kodwa ngifuna nigcwaliswe ngomoya wakhe uma ungenjalo ni kumbulani nje ngiyohlangana nani ngalolo soku futhi la mazwi azoba ngufakazi ngokumelene nani konke kusekuqoshweni kwetheyiphu kankulunkulu nangekhamera yakhe enkulu yesithombe futhi wena uhlezi futhi uhamba futhi ukushiya uyozibona wena uqobo ngalolo soku esebukweni sikankulunkulu uzoza na
Art the Father, I am just
kodwa nje yikho konke manje woza ngilubumba uvumile na
Let thy will be done, Lord. Take all the church entity out.
Mayenziwe intando yakho Nkosi. Khipha bonke obusonto kimi, khipha sonke isitashi nehlelo kimi Nkosi. Mangibe ngumKristu wangempela. Ngikukhulekela kubusisa nenekazi woza ngaphambili ngodade wethu Nonke nina makatolika mapaptist presbyterian mamethodist mapentecostal manje ngenkathi abantu besehlela phansi baseza inqobo nje uma abantu beza sizokubamba Ngicabanga ukuthi sinesikhathi esiningi kakhulu kulelizwe ukwenza lolu uhlobo lokubiza.
Just remember, I speak in the name of the Lord. The hour is coming when you'll scream.
Manje kumbulani nje ngikhuluma egameni leNkosi, ihora liyeza lapho niyomemeza khona nifuna umhlangano njengalona. Awuyi kushisekela kakhulu kusokuma futhi uphume uyobese kudlule isikhathi kakhulu ngaleso sikhathi niyophumani kahle niphume ningene ephakadeni ngaphandle kukaNkulunkulu ngaphandle. Ungibiza ngowakho umprofeti, angikaze ngizibize ngalokho, uyakwenza futhi lafikaphi izwi leNkosi na? Lichaza ukuthini igama elithi umprofeti na? Umambuli wobuNkulunkulu, wobuNkulunkulu, izwi lilotshiwe. Kona-ke unokuhumusha okungokwakho futhi ukuthathe ngaphezu kwezwi langempela, izibonakaliso nezimanga ziyafakazisa ukuthi ngabe kuqinisile noma cha. UNkulunkulu wabatshela ukuthi bakusho kanjani, uma abakushoyo kufezeka khona-ke kuqinisile, uma kungenjalo akunjalo. Manje yiba ngumahluleli wakho uqobo, kungcono ubaleke kuNkulunkulu Pentecostal ngenkathi senethuba lokukwenza. Ungathathi nje umqondo othize ukuthi ngakhuluma ngezilimi nalokho kusho konke okwakho. Lokho kukude nje njengoba ama-Methodist ememeza iluthela lixhawulana, kungcono uze kuNkulunkulu. Manje kumbulani emva kwalo mlayezo kule ntambama ngikhululekile kulo lonke igazi lomuntu umhlangano ukhishiwe eChicago. Nginitshelile isho kanje iNkosi, ngikufakazisile kini ngemibhalo ukuthi sisekupheleni. Manje anginacalala noma yiliphi igazi lomuntu kusukela manje kuqhubeke. Ngiyamangala ukuthi mangaki amaKristu phandle lapho abengakhuphukele ealtare futhi yakhuleke nalaba bantu nxa zonke bemi bezungeze ealtare futhi lekena noma imuphi kini maKristu ogcwaliswe ngomoya ongcwele ongathanda ukwenyukela lapha futhi akhuleke nalaba bantu na.
And his seed after him, Abraham.
UAbraham nenzalo yakhe emva kwakhe, UAbraham nenzalo yakhe ake ngilitshele ukuthize. Ezinsukwini ezimbalwa nje ezidlule bengiseCalifornia ebandleni elikhulu lehlelo, ihlelo lePentecostal, abantu abambalwa beza ealtare, abane noma abahlanu emva kokushumayela umlayezo onzima. Bese kuthi-ke izona ezine noma ezinhlanu zigijimele phezulu ealtare ziwela phezu komunye nomunye. Ngadingeka nginxuse futhi ngincenge abantu ukuba beze bakhuleke nazo. Ngenze lokho ngenhloso kule ntambama ukubona ukuthi ubani obezokwenyuka naphakathi kwabantu cishe bangamakhulu amathathu. Bukani ukuthi yini eza ukuzokhuleka. Ngani ama-Baptist aseKentucky ezansi lapho ezintabeni lapho engazalelwa khona kuyokwenza ama-Pentecostal azizwe namahloni ngawo uqobo umphefumulo wodwa bawufinyelele phezulu uthi uze ngase-altare kuyoba khona lonke ibandla elimzungezile ngo lizama ukubonga kakhulu kuNkulunkulu ukuthi umphefumulo wodwa ungenile. Futhi khona-ke siyinzalo ka-Abrahama, silahlekelwe yiyo yonke intshisekelo esake saba nayo. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na, oh Nkulunkulu. Asikhothamise amakhanda ethu kinina bantu e-altare lapha, ngifuna ninikele ukuphila kuye manje.
Remember, I'm going to meet you at that morning. I'm going to give an account for this message this afternoon.
Kumbulani ngizohlangana nani ngalokho kuza, ngizolandisa kulomlayezo kulentambama. Kade ngise Chicago kusukela kuqaleni kwenkonzo yami njengoba isiphela manje.
I cannot be a prophet and an evangelist at the same time.
Ngeke ngaba ngumprofethi nomvangeli ngesikhathi esifanayo. Inkonzo eyodwa izothatha indawo yayo masinya. Futhi isikhathi emva kwesikhathi ukuthi ngibe kanjani lapha eChicago ngamahora emva kwehora, inhliziyo nenhliziyo kanye nani senake nangizwa nginitshela noma yini egameni leNkosi, kodwa lokho okwakuyiqiniso na? Uma kunjalo ngiyanicela ukuba nize nikulungise qabo mnumzane akwaziwa. Khona-ke ngiyanitshela egameni leNkosi phansi kwesimo esinjalo, uma wenyukela lapha namhlanje uNkulunkulu kuholile phezulu. Neli hora logo kululua kwako, uma uzo kukwalua nga yonke tizo yako, ngifena nje uguba, ngoguzi choba nje, nje nivume yonke into eniye nzile engalungile, pambe kukangunkulu, uti kunkulu, ngeaktuali sangako, futi manje ngilapa, ngifena wena uguba, ungi nigo mpapatizo kama yongwele, sipe kona.
While we close the service, if you're around the altar here praying, would ask the congregation all to stand.
Futhi sisavala inkonzo nani ngase altar lapha nikhuleka ngizocela ibandla nabo bonke ukuba bame ngomkhuleko.
Your hands on one another.
Izandla zenu phezu komunye nomunye ngase altar lapha ninabantu nalezi.
Our heavenly Father, we bring to you this afternoon the fruits are the gleam.
Baba wethu yasezulwini siletha kuwe kule ntambama izithelo noma ukukhothoza izwe livuniwe kudala futhi sikhothoza njengoRuth bazazi kahle kanjani abazalwane bethu abangabavangeli lezi zinto. Umfowethu Tommy Hicks lapha, umfowethu Oral Roberts no Billy Graham nokuthi kanjani ukuthi bayazi ukuthi siyakhothoza nje eMelika. Sibone ukuthi singaluthola yini uhlanga lapha noma lapho siyazi ukuthi ukuphela sekuseduze. Baba Nkulunkulu, laba abafikile wena ushile ezwini lakho, oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle, kanti futhi ukuthi akukho muntu ongeza uma ubaba wami engamdonsi kuqala. Nawo wonke oza kimi ngizomupha ukuphila kuphakade futhi ngimvuse ngomuhla wokuphela. Lezo yizithembiso sakho Nkosi, futhi njengenceku yakho nezithelo zalomlayezo ngikunika laba abafunayo ealtare, ngibanikela kuwe Nkosi njengenceku yakho ngomkhuleko, futhi ngaze zonke lezi ezinye izinceku zakho ezimi lapha ezingofakazi bokuvuka kwakho, ofakazi bamandla kaNkulunkulu, futhi simi lapha ngokujulile Nkosi ngobuqotho obuvela enhlizweni yethu, sikholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, sikholwa ukuthi uyeza nazo zonke lezi zinto ezibonwayo, ezesabekayo, esizibonayo nesizizwayo. Izizwe ziyazamazama futhi sibone u-Israyeli eya izweni lakhe lendabuko, izizwe ziyakhathazeka zibone izinto ezingaqondakali phezu kwe-Washington, izinto ezesabekayo phezu komhlaba, ukudideka kwesikhathi nosizi phakathi kwezizwe, usizi olunje, bonke bethuka kakhulu bazi ukuthi bazokwenze njani, ngasinye sinezikhali ze-atom ne-hydrogen sifihle emuva imfihlo, silindele nje esinye ukuba senze umnyakazo. Ngelinye isuku iphutha ugologo omningi kakhulu uyophuzwa noma ukuthize, khona-ke umcibisholo ojikijelwayo uzondizela esibukweni, khona-ke nakho kuhamba. Nkulunkulu wakwethembisa futhi ngiyakukholwa wena. Unowa wami emnyango omkhumbi futhi washumela kubantu abafayo, futhi namhlanje eyangempela indoda kaNkulunkulu ezelwe ngokusha imimnyango kaJesu Kristu, futhi ikhombisa abantu indlela yokuphuma, hhayi ibandla, hhayi inhlangano, kodwa umnyango uKristu. Kwangathi laba bantu bangeza emnyango khona manje bengongotha emnyango. Siyazi kuyoba khona isandla esemukelayo esilulwayo futhi sithi wozani nina nibusisiwe ngubaba wami, ngenani ezintokozweni ezilungiselelwe nina selokhu kwasekelwa umhlaba, ngoba kekho owayengeza ngaphandle kwalabo ayebazi ngaphambili futhi bafikile kule ntambama. Futhi ngibanika wena njengenceku yakho nanjengabantu bakho, siphe khona Nkosi kulowo nalowo wabo egameni likaJesu Kristu. Futhi kekathi umuntu ngamunye phakathi lapha ninabantu ozungeze i-altare ngokukholwa, ngokukholwa awudingi ukuzwa neyodwa into kodwa enhlizweni yakho, manje wenyukele kanjani lapha na uNkulunkulu emuva lapho ezethamelini ukudonsele phezulu lapha. UJesu wathi akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi, futhi ozwa amazwi ami futhi akholwe ngongijumileyo lokuphila kuphakade, futhi zinye kuphele isimo sokuphila kuphakade, lowo ngumoya ongcwele. Manje uma uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu uzokunika umoya ongcwele, phakamisa izandla zakho futhi uthi, ngiyakubonga Nkosi, ngize lapha manje ukuba ngikwemukele. Nonke nina enilapha ya ezethamelini enikholwa kanye nabo, phakamisani izandla zenu futhi nithi, Nkosi, simi silungele umoya ongcwele. Futhi Tommy Hicks, ngifuna uze futhi unikele umkhuleko manje phezu kwabo khona lapha. Yebo mnumzane, konke.